Warumbwa mugasune viru ndashoma kuti kwakambwa David kuti ndakakomana jini ndakaambirwa kuteti katuya munganda ya mwami uleje ntuye mwe kuchatizya ibiya kwa musondo wakuzivera zimbi zya kuswangana chazitajisi kufumbwa jindi ijimbi gwinda isigati Faswa kusinsimu kabuyo kuzwa kukupumuna kwa masiku. Nkabela kabela tulingwabuyo kwa andeni. Halimwi mwagatarugwa akulibambira kubuzuka. Lino tungwakuti busi kwa inda twakabuza ibantu ikuti na nakajisimbu ngano yabo. Eyo ndomakali kuchanikako kujindi chakuswa na namba amembala alyonse kumambungano kabela bede kuchanika kumbungano yabo chifumo zino. Kambo sebo mugoba gabunga galanwa atunji tatuyani chomeni utola ibantu izwa gumbunga yabo heri ndagata mezigwa zindi zingi zya ya kutapatila mambungano ambi wako kuliru vide tetapatili mambungano ambi ndatapatila zindi zingi zintu ezio njoba legera zipiringene chonzio tetapatili mbungano pere zindi zingi Jindi baisi ya zintu zimpene kumakoro, paonda, ndatapatila ejo. Eyo mpao jindi, banoji tazintu, siabubi, akujisumizia ikujitwa mambungano abo, ndatapatila ejo. Pele, kutajita, mbulibyo, moja gati, nijisibe nzuma banji, gana gatoriga bakedi awa, kabera, zetapatili bantu, bagatoriga, nitapatila njisyo, yambungano ya gatoriga, kambo, sechomi kuti, njamarendo. Ilia kwa robu yo, datapatila mburi, mwetapatila tubungwe tunji kwa protestant, kambo seyei kuti chamaremu. Ilio ndisi nizidwe, vimina, ejo jabwini, mabwana, nyomulisi, lesa, yogurumba ikutina, ulashomega, kusini ziabu yo. Nyomulisi, sindi singi, mwarumi, yanda ula mga intu, mwarumi wini oyo ujisi, mwarumi bunje ilia kwa. Tayanda uli musimbi ya kumanina uyumu watu logo umesu na umibu. Ulezi kuti ezio yonse ziyo mani. Umibu wa masuwa aya. Mwabona, ulayanda ula uyumu wanagazi, mujimu ya buntu. Mwanagazi wini, eri kuti na ulashomika. Mwanagazi wini, uyumu armi ya kumurumba. Tandikwenda wa logo, mwana mwari mwari, unji. Mwawen kresya, gonsi gonsi, abanagasi ibaba, takukwe marumi mubi, mwenyiga, jita oyu, ya gurumba mwanagasi, ya wimilina, obo, mwanagasi mwerede igwa nchobeni, mbombobo, kambo, ulajurumba ejo. Halimu eyo njenzi lako, hugamba uga ichwe, ikutina marumi. Yaguimini na ejo, tashoma, ino utari, mulaeya, leza ulisi moyo wago, ejo kuti, yaguimina, ajejo, tashoma, nchoveni, ikuwa wini, kukuti, ulagunzi ya uwa arushomo, mulijejo, nchoamba, ndijisi, lenzu mabashonto, ibariga butu oguno, mugesu Charlie Cox, na mwona gakede, aya, ejo mwigi zishonto, yeinda, Mwari kumusanza mkentaki anguwe mkukima basigari mkwega jana agupo na kumwe mkwesu banks wodu Eyolino iweya mumaraifo esu ba Nede iwamba yangu ya ulondoga ilogo itegwa Iyase ilasa mayadi alimagu osanwe na pe se segonzi kuhima Mwabwana wamana inoji kwa chanzi kuyasa ilasa Mwabwana Nkambo, yutina, utugula sigari, uma umutwe, kabela umutwe, wagwe, antela mupati, obo, gonse, uligonse, munkamu, yama inchi, kuyoba igabotu, mabona, uligonse, omuya. Naka umwe, wabalombe, aba wamba, obo, uligabotu, nda uma sigari, balasu manana akuja sigari, pere, ulindime, yede gulondoga nchoveni, yede guma gasani, taigonji, uga inzia, ukota enchi, yede de guma, igutago. Yaga saro, na pe, ndalibiriga, agunyonga na buyo. Elio ndalikede, uswa mwumwe, muzisaga, elio, ndagamba kutu. Mwami, kambonzi, kambonzi, ngiri simieo igambia, kambonzi, wanibamba iguba simieo igambia. Ndagati, linoguli, mwes banks, waga unka, kio huima, raifu ya we, kagera, wagire sula iguti, atugule. Mugati, mkubona wa teleskop, elonyebo uyo, azimi, si ndizichonto, nga, umwi, yagule, kambo, ikutija, imishonga yakalongerwa factory yoyita ejo nekuba kamboerede ikuba amusiri wakuyungizikwa anini amusiri wakajesekwa anini erenga yauma anini kuyokulea na inchi yomwe na obire mukeso banks wamba okukulika botu namuma sigali okukulika botu taji mupenzi chari nzira njonya pereni yangu yerede kuumba kasaro Pona agati, nape, lani nyonga, nagati, nabas nye ikambia, walionse, yompao, natalika ujaboga, nkabela ndajana kuti, mumi bangu, mulibo obo, obo, mbobu pange bangu, ego ndagaya, nkambo nse, ugandibamba, obo, ulandibamba agwalo, kulibirika, ikuti, ikuti, na, yale ya ani nebuyo, nzira eyo, na nzira eyo. Karimu yeyo nje nzira mpao mwami ndiaga njugunita kekede obuya utala ruton horo kufunga obu kutuwa kabete kukima jagu chinda shoma kutegwa datun pere basigale balalia jagu binda logo ndigui taguti ratun aboba atala obu sana obu nagaya mbombo Sega gonja, nubwa kui chaguti wakari gehena usigira Nindagawa masimpe, anjiyo Mwabwana, hiru kia ambo kutina rukwaro wagamba ivora wakupone seguwa wakureza, hiru awa wonega mburi ivobu, mburi bobo kutina magwa alati tata wana amu ya usalala, mburi kuti uli ibareza wotatwe, hiru mpao ndabona kuti uli omwe rusutu, hiru lino mbobo kuti mweyo unka ivuyo yantenda ujatigizia ibantu wamwi bambi, hiru chubamba ujatigizia inchijo, ujibweza mburi obo. Yutina baibele ligana na teuganzwa arusi yaro elio awa ujisi mirimo elio awa ujisi arusi yaro elio se segonji ujigamba uga mburi obo lerede igwamba ye abuinda 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 baibele igusigira jauma igasaro gabotu mwabona igusigira jayutuga igabotu logo winda mumagwaro baoji indi daima ndagonzi ya uba arusho manchoveni mulijejo chejita mwabona Iguzi baguti obo, mboga mbahuga, mweni. Mwabona, ilumpao kutina omwe, waimpana kujatizia, chijo, wajirangalanga igale igundi kusigira ulisi igabo tunchaweni ejo. Nchamba, ao, akumuimiga, mwabona, poonya awa, mwabona, yu njenzila mboibede, besa, ulatu bamba mwenzila ziandene, ya kutinga tuwajita ibuyo, utetete, ejo, jibamba inyiga mwenzila ejo. Pele ejo, kendi bamba ikulibiriga, ogo, mushobo wa mtu unyongene, jede kurura manchobeni. Hiru ndili komenega pati, sunu masigu, sunu, ejifumo, uwamba kuti ndili zikuti, mwami Jesu tafide, ulapona, rimi, uliwano inchonjo, mwonya, lino, mwagabete, jindi jiriyonse, mwenyiga, ugariraya, na kuligonse igumbi. Ulapona, wakabuga, mwana, uliko gonsi, waleza mumi. Nkwa kuti, ede kutina, seka gonsi, kutina, ndagaisha, rukwa, waleza, waka indi, mwi alimi, seka limasimbe, kuti, waliko guno, inganda, nda, nyonga nisikuwa gonsi, inga, jandibamba, ulibiga logo, inga, seziwa ejo, cheri kujita. Mwabona, aliminga sesiba, akwambira ibantu, ilo lino, uyojita, jeji, na uyojita je, se, segonji, imuambia, tandizi, ele, jindu wasiba ejo, choga shomezia, ikuti, uyojita, umobona, ajijita, au ulisi, au mpoi mwi, mwabona, ili ubona nzira lesa, mabambe, awe mapati, mwagas ibuyo inzira, ya upanga mtu, au mwi mwonya buyo, ujintu jimwi, kambo, uyaguwa beresia, Mubuganze obo. Mwagangwa mwilindu oyo mwilini igutala oguno gaindi gagainda. Na mwagastrika igaimba na kutawe jimbo ijimwi. Mwagajisi mushobo wajintu ujimwi jinini. Tagari kusiba. Kuti ajane ibuliro. Iki yagwe. Yagwe. Na kufumba momu jita. Iyo kukwanzia wima awimba. Aji. Eryo yansi igapati. Na ulinyamuna. Kuti wato wa ahoy. Lino mwerede. Uyondi kwa igusola, eyo, jende jemwe, inga wabija. Pere, nyomwabona, lesa, wakarizi inzira, ya kupanga oyo mwanagazi, utekwa, agajitejejo. Eyo njenzira, toonse, tujisipu pange wande, ibutina togonja buyo, ibutana, ibusana buesu, mwini Kristo, eru awo, ibukarira, akumuberegera. mwabona musimbi monini ukedi awa mojino mwiruche mwayago ulelegwe chinzi ya ule manya mwoyandwa mirambi nyabu nyabu oh zegonji igulia mbaba jindi ndatariga nyabu kompama na kufumbwa ijintu sambo jivede umuyandwa jaga kubamba gule manya na angu polio polio yevolizi jesu ulaponya ivasinjiba nini Saula jita, ulimusimbi munini mubotu ikapati. Eru ndashoma kuti Jesu, yogulegera kubagabotu. Masuka inda, abuasimbi bobiro banini, baga kede awa, uruwazi oboja kuti, tagwe, naba muntu, mwenyiga uzi, mobede. Inwe abo minini, agalebuga, amatende abo manini, agalebuga. Basimbi bobiro banini, babotu. Eru ndagajitia uzi baba nyina, banyinagulu. Eru ndagali mkwa usorwa, utapatila, jabulo soyo. Wagali kupenzia, iba ntuba nini, baga kede, aria. Konya abu sami, ilio bagali, mwiroja, iwaji ndi jilamfu, chetazi. Iyo masibu ahinda, magani agasiga kufumpa mugati, uwaire, ibasimbi iba nini, ibabuga. Ilabe nda gonsi, nyumabona ejo, kuti iguti mwami ileza. Wagali siruzi yalo maningi ulimbabo. Oh, walo mubotu ulogo. Kulindiswe, wede kumurumba igunji. Hao ndagali kweya. Masi uyo ainda. Nega mana ya umunzi. Kulala kwa mini timashonto. Ndagali kweya. Jindu muntu buaswa umuntu. Ino nchinzi. Walo mbutu uwa kwe. Wamugati ogo. Wagazwa. Tafidepe. Walo ujipona. Mawana. Walo ulapona. Walionse. Eri bando besu, baga unka, hindi registrizio ejo, bali, hii, mubili oyo, ngotu tazi mbobede, na uyubu nidwe, ulezibela zio takwe, za intuzio onse, ulezibela ja mubili ufiga, mubili utafigi, admi mpao, mubili wabulemu, mwabona, mbole biozi intuzimbi, mbole tata mwana, amuya usalala, zingira munzila yomwe, admi zio takwe, zibamba yomwe, Ulula migwa kusalazikwa, rubisio romo ya usalala, mzira, zibamba yomwe, hao alimu, buntu, mbili, amuya, zibamba yomwe, elio, jirenda, mulizyo tatwe, alimu zyo tatwe, zire mulizyo mwe, elio amuweze igrazi, liambali zyo tatwe, wila siga, musuba, yoto ndesia mibala, mibabobo, mubala, lejiroba. Yo seremugela muni omwe. Yerio amuweze usubila. Ulanga iwinda. Muni usubila. Uli usubila. Mbanga irazi. Imubala uyoba. Utuba. Sena eyo. Tajiri jenzu. Yakuti usubila. Inda muni usubila. Uboneka utuba. Usubila walo. Jitondezio yarununugo. Yojindimwa. Lezalanga usibi. Yesu zisubila. Winda muguro wa usubila. Wamwana wawe. Uyandwa. Zilatuba. Abobo pere. Wele degulangu, binda mubuloa, utina takujiji. Balo mbasi ziru, abobo, tuwele deigwa, unsi idiabuloa. Ilo jindi mtu wabukaswa, mumubili, bulatu la ruendu, wabo igunjila ibusina, wabu yogesia. Mumubili, uri mujiwa, jimo, ya mumubili, pere, taulimu shobo oyu, wamubili. Mwiyakuswa na wabandu wabandu, ya mwagwanzi kusuga na manza, abo. Mwiyakugwanzia kwa mbaura, kulimbabo, mwiyakugwanzia kubaranga. Mwaboneka vyo mburi, mwaboneka awa. Kambo jindi Petro a Johane, Jacobo, nivagabo na Musa, Elia, bagabasiwa, amurundu wakusanduga. Pere, walo mubili. Pere mpao jindi mubili oyo, mchobo wa mubili wakujuru. Jindi wakupirugira, igunyika, yogweza ijintu, ejo, mwagali upone. Jindi jimwe, elio mpao waba mubili, wapekwa polemu, palimi oyo mubili. Ngongo, ngotio, mwone namo, mwami Jesu, mwili uwawe, wagabuga. Takunari wonya obo, moti ya guba, wagamba Paulo, pere tulizi iguti, tiyoba amubili, mwili uwawe, wini, wabulemu. Kambo, tiyagumubona, mwili mwabede. Elio aya manza, ajigama ya mase, agajembara, agusutana, aya. Uyabarila, mubupange, mubotu maningi, wabugubusi. Yebo, doa madara, amaje mbele. Amuyeye, nyebo. Eji nchi, ejo, ejo, nchando, yagu. Imusela iwanu, wabujemba. Pere mububuge, tagugabi jando, jomwe, yajibi jiri jonse. Pere kambo zileza, chaga kupanga, mwuri, mwaga jita, waguleta umusela umwe, jidi nogali ikutandra miaga ya kugome. Jidi magumi obiro, aibili, magumi obiro, aitatu. Wagari mbobotu ibago maningi. Wagari gulia, chagulia, akuya buyuma maningi akuba nseba imbotu maningi akuba muntu wakali kuboneka kuba wanguzu awo kumani obo wakasutana nyabo yabala bona irufu wakatali yakuba tere mubuge musela wakujambala onse uyoma nizikwa ndirangi dawa kumugamba usi muba uba muga intu wabu bali mkukomena iwabo wamagumi alirusele ndayeira mugesu amujeze kedi labagamba uga maga nmawotu antela ketana uziarua nkabela nda wamwa arumi mutara hiru ndababona labakede awa wanabu wetene bahuba uba ibaga jembara ibago nega jaru umunu hiru ndagaya yabu yoguti mubuge obo Baba yakuboneka walo kusutana wakale akusukana imanza akankhama ayuminite amasusu angwi ayo ayabawarira muwophange iwowathu manenge bwabobosi jira kwasyaloko kuberekera imwami jira jitanchobeni tuyakumubona bosu babomwe yalibuza kuti na rosela griffin party ndiyenda nguwe kuti abe akwamba imachwi jakorwa muba uba oyo wakaswa ponesekwa wawakuno miyaka mishonto yakaina alibu ejo inga jakwasya jakorwa umwi woli wano wachita kunkha kumunzi chifumo chino nchibotu inkhambo kapotoko dakayeya imasibu aina kuti dakerete kumelekera iwamba chinthu chimwe nekachita kuti na ndakalizi ikuti kuyakunkha chifumoi zinthu zinji maningi zendiyanda ipanthu pachikombero kunkhwa lino saa kuli uliko ano werede kupizikwa chifumo chino mumanzi atupone 1 2 3 4 5 6 ikuthandira ipali 6 na 7 ano berede ubizikwa iyo mulimo wakupiza ulathovera eji jiyo chakwiya munsondo ino kanda kakwira munsondo ikamujisi wesu anot ikathwana ithwa wethu nini ikalesekwa ero tiyo uyo ikuti na uyakuchita mujisi anot tiyo thandela iwelela ikusaya kusikira ibuso wakuthovera khambo tatujisi kanda kachikolo ero ndilapala ilugwalo mwi awa mameti mashontho wakana kanini kabela eyo jiopa nthu chimwe jabwye abalo alimi munsondo muthovela mwiyakusumanana akuswangana ikwanu kwaliyonse akwiya wa munsondo lino tuyanda ikwamba ncheji chinthu chimbi tuyanda kwamba ifumoji sekabaambira kuchitha jeji pere pakachichita mekuba mwaona oyo wakali mulumbo wa masiku ainda wakalethwa kulindi mwaona mulumbo ndakabaambira kuthachita jeji mwabona ero ba pere pakachichita nekuba iyo chindi sekachisi kusikira pere naka ndaambira ikuti lowes dok wakawuletha kuli ngwe wakuyakung'anda yakwe ero senakuwupalaphe ndishoma kuti wakamba kuteti wakali ikuthandira kumyanda yothatwe nakuindirira anini kumyanda yothatwe saa ejo ulayeya doki wakali ongaye chakali chinzi ejo mukesu miyanda yothathwe amakumi obiro aone kumi aobire ndamulumba ikaphati nchonyo lino sekaliko antchito pachindikira mfu yomulisi obo ero mulembi wangu mbaliko napamwi ipapo okuno chifumo chino mbalizi kuti kuperesya ikwangu kwamali kakukwemakani oko kwepete poonya okuno kumunzi kulandithoera iwinda madola alimwa akusupa ya maofesi angu azinthu yakuthumina tuthambala azinthu konse kunyika mukuperesya kwamali ero ndi ndiyanda iwamba jeji ikuyumyanya kupanthu okuno mekuba umwerwe wa panthu oyu mulumbo muphati iwinda ngwe ikasola ikuthambula mubomi bwangu samula kucha kuti inga wathandira ikwa dola kukapela kwakati alimwi kunji ufumuka wa milumbo kumasena munchito yakuthandira kuba akatikati ikuthandira kuba masenti ali makumi obiro obiro na makumi obiro awosanwe kumunthu omwe pere oyu wali akatikati ikadhola za munthu omwe khambo tilizi kuti thamukonji ikunjira awa tapabwezereri milumbo anze alimwi thamukonji kuchankhana mukusena wopunini kuthandira ipanthu pali myanda yothathwe nda ndazumbauzia zaulizi chikombelo mbochikhwana uzi uno mukesu neve ikuthandira panthu pali myanda yothathwe apopo mwabona oko kuthandira dola kukapera leza ulizi injira mbwechilumba ejo ndamulumba kaphati nchonjo alimi ulainkha inchopeni ikugama mumulimo wa mwami nda namurumba kuri nguo eryo kamboi ikuti naba mwi babo barajitiga gunka nakutana bamasiru ikambo arimindi yendi nega unka munzi masu ainda wakabikidwe apogesika nini mukota muligaga arimi jagari ii jigama jamurono wamiji ndashoma oyo waka swa kumuntu umwi nomulisi ndayandisha muroro wamijero eryo nda na urumba oyo. Eyo imujisi awa walo nchibotu ntaichi izina liyawe walo mwenzuma wa munsi umugwashi wesu alimi wagasia jipo yaluyando unsero uli wabama jandime ajabiri yevoto zi imujisi inzira wejirumba ejo ajejo jindi nye injira eyo o zintu zinjilogo mulangwisya eyo ndiri masinti iguti ulangwisya ya bobo nishoma kuyo iguti uyolelega umwe aumwe wanu ya kuindiraga pati ya lombo zia nijari bobo kutekwa ya kwanzia ibu ya kumunzi aumwe aumwe iwanu akukana andinye inga indiga nini kwa amba ula andinye ndandi siya ujitaje, perejiri, nyomulisi mbojibete, ilasumanga kwenye, kwede ibuka jakubinda. Muga simpe, wamanabu yo kuswanga na sunumasiku, na mwami wayanda, njira nswa mwujisi, mbogu tamanine, ibu yo kuswanga na, nerede kuswa oguno, 12 ogurogo, gaitana kwana, ndijisi jipangano, 12 ogurogo, harimi, ndasura, imasigati, ay, harimi nda, nyomulisi uti, chinze, kuzumana nabu yo, kwenda, jindi jonsi, bantubajiswa, Wafwa, elyo zindi zingi, daga inka kubusena, unawai mwipo yo, alia elyo mutumwi wabora agwamba, uendi zina, mwesprana, pepe, tandizi, ba, daga ribote mwipadela, ya kufwa, jindi noga siga, uundi gombela, mwami wakandi konya, daga limofu, jindi, noga niswana mwaka kwakwa, obobusuba jirengano, nijaga siga, mwabona, elyo nse, sega gizi, mbojibete, pendi yeo umwi, mweyo, wajirego, Mweso Egan, ya kuti uzwabo mwe jini, ndagu gambauga nkambauga yangu ya mamani, ndagu gombera muntu wa mamani, oyo mwami, ngwayo ndia nda gugombe, nkabela njo unka kumunzi, ilo kububuge obo ifumo, o, inobuyoba busuba, ilu tangaro. Jindi ndagu gonja wimigila oguya, jindi namarilo wakumusanza, na yobora, njo gonja ikubona kongresia, Kwaga jisi, njobo na agobora, oguya, Billy Graham, igongeresi ya kwaga jisi, Oro Roberts, abamu ibonse, Senki, Bini, Mori, Kelvin, Inoxi, abamu ibambi. Kao, njobo na nkamu yangu baibora, oo, alo, yaguba rutangaro, oyo, yaguba mushini wangu, mbombobo, alimi kulusi ya waleza, nilangila, vyoba abari mamilionu. Mashonto oguya. Elio lino ndelele kuya kumasena alanduwa ilwezi ya kufambana. Elio lino kujimo mbule mwezi. Mwonya mumiswangano Yesu. Mwje ya kuyo. Ndiri mubantu bari mamilion angu. Abi. Wabuleta kuli Kristo. Elio ndi lishoma uti njobo na mamilion manji. Manji. Ayo sanduga. Lino mulimo orubizyo. Alimi ilino I. Zipangono azintu. Elio lino ogu. Kuzumana na igwamana muswangano. Ikutina ufumbwa jindi. Nojogera. Ubu chanya. Wagumbali. Na zimwe zimbi. Watumina buyo. Mwimi nisi. Mwesu mesia oguno. Wedeguba amu chobo umwi. Ubambidwe. Oyo. Ngotwede. Uba ao. Tulizobo. Ilo mwesu mesia. Ulatola anselero. Ulavika anselero mbuli. Mwabola alimwe. Mweyo manina ibuyo. Sangano. Yonse ziao. Yamana. Jindi. Na usila. Njomu tumina. Na umambila iguti. Na manisia inkamu eo. Ulandipa inkamu mpya. Kabela. Na unka alubo. Nyumabona, kao yonsi mimo, iswa mwofisi eyo, elio, ulizi nzira, ya wabamba, ikutegwa inga, wagunja unjizia, mwi au mwi, obo, wagunja unjira, nyumabona, abobo, tulirumbide ikapati ikuba ofisi inini, jiberega, mburi, mwijita, abobo eyongu, batra 215-19, uyo, eyongu, utina, watumina ujefason vi, wanditumina ibuyo, kabela, Mayo wira oguya office eyo. Eyo mwarumba yabu ya logo. Dino atu. Arutana buyo uchula ichulia kwe. Ileregedwe. Iliamu yei. Oguswanga na iwamana buyo. Amulimo warupizyo. Ii unonigo guno. Ugufozi ya makadi. Amipairo. Wa sunumasiku. Dino sunumasiku. Muguba masiku. Ambugano. Masiku musondo. Bunji wabantu wamutuopo. Kanoli mamugano abu eni. Agonsi, Roosevelt, agonsi, banori mambungano abo eni, sere uyoba ibuyo, ibanze iganji. Gigago ya kuti liza tulagunja undanamiga. Imunda ndo mupati wa mipailo sunumasibu. Kukombela umui au umui wabu. Nishoma kuti tulajita. Tujisi makadi a mipailo. Macho ontu agweni kubusena. Ndi ya kuti masibu ainda. Yuga inda masibu ama manino. Oh, nagali huwa ibuyo. Mbuli kuti ndagali. Yuweza. Olo umui. Oh, uluga olike. Nyomulizi. Potuga nana. Yuguna buyo. Jikombelo eji nini jagale. Arubo. Manza gali mchu. Nijisi mulombe mnini awa. Walo mulombe buyo. Kwa onse. Joseph mnini. Walo tandila. Ibuyo, umyaga yotatwe ya kukomena, iloji ndi bonsi, nilagalibo ngorora, ikuti na soto kamponya au agati, yagasila, wala manza mujuru, akutariga kongorora, akurumba isi ya mwami, ponya agati, yagasila, oguya. Eriyo ndi ya kuti jifumo jino, wajingira amujisi wakwe munini, umobagula, ukubogo, mababo, na mwambila ikuti kongorora, wakwe, takukakwasi, ilogo kufunga ikuti, walile megabobo. Oma! Abo balomba nabanini, bala kwanja ikuswena, monsi, ya kwancha beni, taba kwanjina, mubini, obo, mbojaka bete, wakabona ibu yoba mwi ibabo, baba jijita, kuye ya kuti ejo, chejijo, jerede, kujita, awalo, alimi antela ikutobe landiswe, nzira, mbotu jita. Lino tujisiju ya kwe, libi kidwe, bali juli dwe awa, lino, atugana nebyo kulingwe uchatize ndiryo zinobyo oyandwaleza mulimbo tubona kulindwe yonya lino jabulemu jabutontozi jabatama amurushom mugushoma kuti wangwa abyo hira mupairo.
Because we come in that all-sufficient name of our Son, the Lord Jesus.
Kambo tobora musina elyo religious lady religionsi ya mwana wago, mwami Jesu, oyo walo, utagagirwi. Kupayisho mezio ya kuti, utina mwalomba, chirijonse, ulitata, musina liangu, njo yijita.
Then we know that we will receive just what we ask for.
Pao tulizi kuti, tuya kutambula chijonya, chotulomba. Kambo tobora, musina iagwe. Kambo tatujisi sinalimbi. Njo tukonja kubolela kulingwe. Leza mupati Jehovah singuzu.
Ilo
tobolo mulusi ya rubwagwe. Ikutali uliambila kuti tulelela ujintujiri jose. Pele kamwa kuti wakabamba mulungo kulindiswe. Muli oyo wakatufida. Yeri wakaturungila zibi Yesu. Kabela tulimwa uti inga kwa ima katula migitwe mumesu awe inda gurufuru wawe. Oro ndorusho moresu. Akutalomba jintu ejo inga jaguba bubi. Pele ejo inga jaguba jibotu uli umwi au umwi wesu. Higago mwamilesa ganana kulindiswe binda mutu iliago. Halimi ganana kulindiswe mutu ilio. Ikutegwa, tukwisye, akuzibabuyo inzila, ya wabami abanagasi, igalombe, abasindi, baliga botulogo. Imuguzibabuti, imuli yango mupati, gulale, lufu, utijindi ajimwi, moyo wesu, watuntana, kuba, akutuntana kwa mwe, munsi ilogo, imuli yango, oyo, ngotu ya kunjira tonse.
And then knowing that after we are in
Arimi,
there,
pao, mugusma,
there is not one opportunity
to mugati omya, tawejo mwe, alubo ya gusola, ibuyanzana. Tawujiwe, alubo ibuti inga, kwa baajo uwe eji, chwadu jisi, nyonya lino. Hele muta zbabu yo jindi, kutia usubuga munchari oyo. Oleza, bora kulindi sweja kufukambana, na utuletela manu, nituelede kuba awo, haku subanzila ya kuswena kulinduwe, haku tukombele zesia, iga mboge su, kumbele, iliago, haku lombela iluse, wajipa, mwami.
We are a needy people, we are sheep,
tuliba ntuba ulide, tulimberele, iwechila mwendezi. Ya kutusolole ya kuinda mubomi. Ya kunsi kuinda mukuti ya jumhule ya rufu. Mburi Davida wagale wagati. Segayo wijindi da usiga kusena obo. Kambo mwembesi. Ya kundisolole ya nchobeni kuinda mubusena obo. yikusiyira matende angu ngasitikire yakutongomana ankhomwe eyo yabulemu wokomsela wakukomena amakwazi abuso alufu khozya kutija nkhabera tiyakuanguluka okuya kwaliyonse ikanana mwami oyu uyandwa munini wamesu abalama wa munthu umwi ukhede awa kumbere yangu wirucheya eyi sekonzi chomeni kugwisya meso angu swa kulinguwe sunu wakalemana konse apholiyo oyu eyo mobi chaka chita kulinguwe oleza kuleta kufunwa umuyandwa oyu munini kwajipa mwami ikuthalivyo kulinguwe phere kuli bamwi ano balindira lekela muya usalala wako ukasumphule athala iloko chifumo chino ikuthegwa vaindirire ikunzwima konse wakusumba usya rupaya lonse iwachipi kuti muya usalala wako ukonze ikuyenda ali mbapo akuwaphonya kopha zinthu ezi mwami khambo twalomba zilongeziyo ezi mubulemu bwako muzina lya mwana Jesu Kristo amen.
Now I have chosen for a text this morning.
Lino nda sala jivalo jifumo jino. Elinyebo nobana banini amundilegelere. Kukukesa chindi jonsi abapati. Akilasianu taigo anu. Kukuba jifumo jino. Kere ndianda kuchi muwe. Kawalo ejo cheanda kubara.
And I want to read this morning out of 1 Samuel.
Ino ndiyanda kupala chifumo chino uswa uli Samueli Muthanzi chiphati ya 3 ino ndiyanda ikukwesa kuchipalo amunkhwe chwiri akwe eci yochitha kupasimbi banini abasimbi baphati abalombe banini aponse amuyeye chipalo amunkhwe chwiri akwe lino nyemo nomuchula mumagwaro uli Samueli Muthanzi chiphati 3 mbopunzira moyamba kuti mphango itole 10 tutanzi
and the child Samuel ministered unto the Lord before Eli.
Lino mwana Samueli wakamanina imwami milimo kumeso a Eli ilo ichwi lya mwami lyakali kuyandika kumasuba ayo wakanyina chilengano chakachukite opo mwenga ndayanda kukhala awo wakayindika nini ndiza ichindi chimwechembe chiyandipotherezi yanchonyo andichipale lumwi alupo ika mphango ako elyo mwana Samuelo wakamanina imwami milimo kumeso a Eli elyo chwi lya mwami lyakali kuyandika kumasuba ayo khambo kwakanyina chilengano chakachukite amuone opo chilengano mbwachipetekayi ndichwi ligamina ilya mwami mwabona elyo ichwi ilya mwami lyakali kuyandika loko elyo chakapora kuchithika kuchindi ejo chindi Eli nakalete mukusena kwakwe khapera meso akwe akathalika kofala yakuti takali kukonzya ikubona ilyo mphawo ilampi lyaleza lyakaswa mu temphere lya mwami oko phokesi lyaleza kholyakapete khapera Samueli wakalilete kukona ijakuti imwami wakayita Samueli elyo wakagwira kuti phawa mphendi elyo wakazunzira kuli Eli akuti phawa mphendi mkhambo wandita elyo wakati sekwita pe ikalale alupo elyo wakaunkha akuyolala elyo mwami wakayita alupo Samueli elyo Samueli wakapoka akuunkha kuli Eli akuti phawa mphendi mkhambo wandita ili wakafuwa kuti sewitape mwana wangu kolala alubo Dino samwe otagali na imosiba imwami na nka igote ekwe lya mwami teria gali na yubunu mwagolingwe.
And the Lord called
Samuel. Yomami wagaita Samuel alvo chindi jatatu. Yiyo wagabuga agunka uri Eli. Aguti hawa pendi kambo wandita. Yiyo Eli wagasiba kuti imwami wali mwiti de imwana.
Therefore Eli said unto Samuel,
Kigago Eli wagambira Samuel kuti boya galale. Kabera, aguyoba, igutina, agagwiti, iguteti, iyebo, ugati. Ganana, mwami, kambo mulanda wago, ulimgidi. Agobo Samuel, wagaunka, agulala, mugusena bwagwe.
And the Lord came and stood and called as at other times, Samuel.
Iyo mwami wagasiga, agwimigira, agwita mburi, zindi zimbi. Samuel. Samuel, Samuel, wagafua. Iganana, kambo mulando wago, uri mwide.
The voice of God, hearing his voice in that day was a rare thing.
Ichi iliareza, igungwa chwidia kwe. Mubusu wa obo, jagari jintu jenzu. Mwabona, waganyina jire nganu, jaga chugiti. Ejo jagari jintu jenzu. Ijuliare sarini, kambo bantu, bagari pambugiti. Bagari jishiji gombero, mubusu wa obo, ejo jatagari igutobela, inchoveni, milau ya mwami. Bagari jisi ii, mugutawusi wa sinaria eri. Ejo, wagari pambugide, iguswa gulireza. Winda kukuhisi abuyo mirasyo, ejo bantu, njo bagari kushoma. Utina ejo tajigosi enye mane ibusu wa obo no. Wagai siabu yobantu, halimi wa wagabwe saba mwi, iwagu sala iwagwe, imi wagarijisi bana balombe, iwagubwe za, iwabo tu ulogo, ubantu iguzwa ogwe, tulobyo, iguzwa ii, jipaizyo, erio, wagawa ibusena ogo, jipaizyo, poja gariji ntu jipati.
And Samuel just careless about the way that he handled
it. Eru Samuel, jamu yamba ibuyo ujati jenzila eyo, njaga ranganya, milao ya mwami. Iyo chui ilini, yalesa, jagari jintu jenzu. Eyo njenzula, asunu, tulaunka ujigombero agutana ibantu. Ijaba njira, kuba, ujira igupati, tuyanda, kubamba, igabungwegesu. Utumwaga, bamwi ibanji, ilogo. Koleta rukwaro iwago iguswa, jigombero, jago jimbi. Auga mantana andiswe.
And slogans like, a million more and 44.
A twambi mboli. Ibali milioni. Ibambi. Mufotfo. Eyo. Zion sembli ezio. Gwomporora. Igusona. Igwomena winda. Iga mungwe. Iga tobel. Eyo. Mugujita uobo.
Of the Bible.
Twa galo siya mijingi. Ya baibere. Twa gapambuga. Agutari ya wisi ya zintu ziyanden.
The prophets spoke of these days. That when they fought,
iba sinsi mibaga amba, ya masuba aya, guti jendi, galo, huisya, kiyo isya injisyo, ya bantu, agutari injisyo, ya lesa, iyo tulabona igunji, wayeyo, alimi, agenda, wajindi jilamfu, sigila, sunu, ichi, liya mwami, chintu jenzu, ya guti imuntu umwe inga, wasiga agwamba, mbubobu mbamba imwami.
Now we've had a lot of impersonations of that.
Lino, kwagaliji si.
Satan is really on the job. Uligosia nisiai
bunji, uligejo. Satani ulimugubele ganchonjo. Ejo, umyaga iminji, yaga inda. Bantubagali kuyo wambabo. Chitaguti, wagali mwami. Peresunu, tabagwenda babu ya.
But it's a rare thing to hear the voice of the Lord.
Pere nchintu yenzo igungwa ichwe ya mwami. Agujana muntu unga wati. Imwami waga na nagulindime. Mulajibona ejo. Agati gaba ntulimbi. Jaguti taba mwijindi bamba uti. Imwami waga na nagulindime. Jindi bamarumi. Haba nagasi. Nibagari kugomba masi onse. Amanda abo. Agabi kitwe. Mumatobera nwa. Mbinda. Upogo ya mwami. Habera. Lisa, wakari mutanzi, mungandevu. Mwagona atujese, isintu zinji logo, kunembo liya mwami. Tamugonji kuwa muswangano, wamipairo, kambo wa Godfrey, banoligo, sunubasigu. Tamugonji kuwa muswangano, wamipairo, kambo, kulamu yanda, susi, noligo, sunubasigu. Na mucho wa umui wafuwa, muri oyo, oyo, utolera jindi, utabela tatugonji, iguba ajindi, jagungwa, jwi liya mwami. Ero abo batamina kwa bana Kristo bafugama buyo amopairo imonene mburi oyu ubanga waga bamirwa munganda mwami giregere amubashi wangu akutumamera usiega bo ero jifumo jitobela kubuga agwamba watwenji wabuyo inda mubusuba busuba bubotu.
We should wait on the Lord. You see, we do all the talking. We don't give him a chance to talk.
Twere degulindira kumwami, nyoma bona, tulajitagwa mbaura gonsi, tatumupi jindi, jagutu hila, jaguti utina tuagomba, kugomba iusigira ibu ntubwesu, iwasiga mubusu wareza, ili mpao kupumuzia ibu yo, agusiri la juli agwe.
But there's so many voices.
Pele kulima chui manjirogo sunu ayo angusi ya chui ili ya mwami iuswa kulindiswe ule chui ili ya misaru ibantubanji ilogo balaswiri la kulirejo ogo kubako nzi ya gunka akuba aji indijivotu walimibunji ibuavo balibanda kubaba na Kristo mushobo umwe wajisi ya nuja uli umba kunini jibola tabagonji ibu ya uswilira ulijejo jabulesa balati nimu na Kristo nede kubala gampango mubaibere sunu mihia Yesu wa Galila kejijo amusumanane pere mpao kufuka manchoveni akugomba majisi izi ntu zinji logo izimbi zia kujita ulimati manji logo mnjiga ntu zinji logo zia kutuwerezi ya iguswa kulireza. Elio jiro jindi muka intu wangu, amebo, nitu waka zuzira usupamagi. Vyo ula simui ziagulia ziagubedesia. Iyo ndagari igubinda kambo, ndagari mugiki. Uzipangano asintu, akubindila nchobeni. Elio wakari mulombe mwenini, waka inkwi alia. Wakari ufugula, musimbi wakari muba uba, waka siga ambali. Alia, gasamite, burugwe bumwebo nini. Obo wakari usurirwa. Kumwarumi umwe bagajita kambo agabambiru abarumi elio baibere ilati yalonchi sesemio kumeso areza umanagasi gubo sama harimi agunji ogu wamisira kujilomo awa meso awe gatandila kufugula wakati uliguli nini anini umulombe oyomu nini wakati mboboti bolangira kuti ndisibe.
She said, you remember, I never got in until 6 o'clock this morning, and she wasn't over 12 years old.
Then Jesus said, Jesus said, which one of the disciples was the one who said, well, I should be a prophet of God's business. No
wonder the voice of God is a rare thing today. It's smothered out by so many different voices.
Taji gambi chudiareza chitujenzo sunu. Lila tondoze kwa kumaki imanjilogo aindene. Zintu sinjilogo ezio. Zisimia agu kwisio. Jasiga agu bosana kusigila. Jalebula imakano ezio kusigila. Tatugonji kumfwa chui realeza.
Our senses of where we are to shake ourselves and realize that.
Makano ezio. Ogo. Kwa tuerede. Iwuri sunga na tobeni. Agungwisha iguti mulio marumi. Akanagasi alimu mulisirenge ziareza. Alimu mwagabi kwa anu. Umveregera. Perechuri ya satani. Abasinsimabeji. Oh. Amubeba siasunu. Mulimbwe gali kuganana. Imazu wa mashonto ainda. Ndagari ikubora. Kujikombero nkabela. Ndagayasya. Radio yangu. Irundagangu wabubambi. Iguswa gorosipeo. Obo. Iwagati, lagari kuhisya ibana babo. Mambungano, igunywa buyo kwereka. Ubabamba iguwa basi asu, kutegwa, bataunki iguwa, badawi.
Oh, they need to teach them Christ, not...
Oh, bere dekuba isa Kristo iutari kunywa eli ogo yo paranganya akunyonganya akunyonyona inganda iliyonse mobutiju lyalesa mwali konja wana na agachi gamugwasa oyo unigitwe wisi kumwe eyo miseso iyabo ire bugite ufukeba akunywa abusiku bonse kukumbatana Kama hormi abo balindira kuliresa basiga mu busho ibwagwe ari mugusira mu busho kwaresa uribyo mbore ibufuma gifumo yindi imume simbugwe yaboje no siriga botu yindi wasiga mu busho wa muntu muri oyo uri ziguti wali antomwe alesa mugayintu wangu wagamba kulindime yadusemuga yifumo yino Wamba, bere, tandambi, jeji, kubotezi ya umwe, bere, wamba, masiku ainda, ndashoma, na umwe, wamasiku, wamba, ndagarikede musi, yamanagasi, baubaba, bana ameshi, amulindo umulemi, basami dengwani nini, amutwa wagwe, wamba, alimi inga wasiwa kuti mwanagasi, wagari antomwe ajesu, kambo, wagari gabo tulogo, buntu wagwe, wagari unonezia, meso agwe, agari bateme, Takuwe jibi na jintu Ya kusisa usule na kufumba Wagani mubusho ibwareza Magano awe tagare bugide Uisiki aktombwe Amisho boyonse ya jintu ya njiga Wagani gatulugete ibuswa kubusho ibwareza Yabara baibere yagwe Galangalanga chwi ibwareza Pere sebo tobana Amerika basunu Chodu yita, ili basensi babeji usire jeji gamba ugero, taba amba kuti diriga botu. Naba amu yeyo, akubanga kwa amba wo. Iutinanda rubisya, lesa andijatile. Ndalamwa kuti bunji iwabo, taba musiresa. Halimwi imbunga, taigaponi atalama mingi, igumwi winda mwembeli wayo. No wonder this Tajikandi rukoro rwati aba bembesi nzira mboba sabanganya butanga mawe kulimbabo balo mitari eyo itazyerimije eyo iya kugogwerwa akumpa
so many things to dull the senses of the people today
oh zinto zingilogo zyalavura makano abantu sunu Oh, pere agati gasyonse eso. Neguma kulevuga gonse. Akiri onse. Rimu nyiga sunu. Amu yao, maju ya misalo. Amu yao, alo, alo, maju, abobi. Ago ngeresi ya bantu. Pere neguma, iga nini gonse, gajejo. Vini baresa, ujiri mbubonya. Oyo, uyagumkwa ichwi liangu. Agundi tobera. Kama hurumi abanagasi, baya kumkwa ichwiri alesa. Leza, ugirindira, uganana, umokame aumi, uya kuchula imatu agwe, kukumkwa ichwiri alesa. Iutina mtu, oyo mwabede, amwemberi, zindi singi ibantu balamba. Sainga, tojita eji, sainga, tosuza awa, sainga, tojita eji. Oh, nanda ekujigita, merende degukala mubusi iware, ikutina, nkajite igabotu jintu. Pawabantu balamba, oh, mwes pranamu, mbumwi, kubasu uli tantamuna, ejo, tayirinchi jo, nandisha ibantu, pere, ulibarisu rukabo, merende degukala angwe, ikujana jejo, chayondi anda, ikubahambira, ubusenabumwi, ikuswira uyo, yoba ajitu jemwi, ijanu, ejo, tayanda kuti, mugazibe. Mwembele, utano pagashi imanengi, pere ejo, mchogoja iukara, mungusyo, agoswira, kwechwiri agwe, lezaryonse, ulabamba echwiri agwe. Alimitajigwe magani, obo jindi, mwajiri jebe, na kundi ibutimungano yago, toisya, ulirwana, Jesu Kristo, ulirwambilite ugana na echwi, mwerio linini, yago omuzi, umuntu ufumwa oyo. Uyoswila kulingwe, jiliwambilite kujejita, kutina kwaliba tamiga toveni. Pele tuzula mugati, batu nyemede, aguti, iwamba, mwembele saa inga, nasanga na mungano ei, ino uzwa mungano nzi, ei, aei, ei, kutuparu kwa rwago. Oma, saa inga anda sanga na imu nganu, ei, o ii, ora eirio, kio kusansaira anini, amenda, agubika, sina iliago, apogo, eirio, uyosu misi kwa uruswanano. Ei, Masonic Lodge, ijisi, wende, buligabotu, kuinda bobo, walo mwini, ni Masonic Lodge, amaloji ami onsi, aligabotu, pere, noguva, kairi nganda yalesa, koguri ogolesa, kwa ganana. Ayo masangabariro, asolega, umubamba, uliremega, peresa umubamba, yugululama winda, muli Jesu Kristo, mwana wawe, ulino, ulijejo, ya uliremega, yugulimbobo, leza ujisi uziarwa, igupia, igwago. Peswega kutuidagwe lenini, ya bomose, onse, iwanu, mabantu, abo bariamba, iwabana Kristo, amumone kumbere iliagwe. Mutalegeri kuti uacha, musinkire, mutalegeri mulimo, usinkira, mutalegeri jintu, usinkira, mutalegeri mtu, uli onse, kuzula ejo, chojita. Oyabuyo kune mboli agwe. Onyamuga kuya mchogwe, usena umwe, oyagumbari ya mkwakwa, oya, mkanda, kakuchala jitendele. Jindi bana bainka ujikoro, au, ufukama, umasi ago, magangwa, misho moyonsi, yemachwi, umasena onse, perekara uyo, ansi, agukara au, mane, ayumachwi, au musikwe, abela ulatariga, usumpuga mujuru.
It'll change you. It'll make you different.
Dio ujincha, dio ugamba wandene, mburi mburi gajicha, oyu Samuel moneni.
It'll do something to
dio
you.
Dio ujita jintu yimwe, ulinduwe. Iwutina wa jejita, lino, diyo gomba jejo, chwede guba, diyo gomba muna Kristo oyo, mwede guba. Ino hati gagada mshule, iguswa kubusuwa obo, wasono, kusira kubusuwa obo, waga indi, hatu jogere kumasuwa, hasi indi siaga indi. Iyo chwi eri yareza, yaga siya, iwantu, mwende bonsi wabuni, mumakaru onse.
No matter if you're farming.
Hey, you remember any kutina uli mulimi, kutina uli sikusuma mabusu, kumbwa ejo, mbobede, leza ujiganana.
If you're sinner, if you're
prostitute, kutina uli sisibi, kutina uli mwalu, mwure, kutina uli mugogwi, kutina uli nze, membara buyo wambungano, utazizire, utazizire, logo, kumbwa ejo, mbogonzi ya guba, jiri ya leza, lijiri ndira uganana kulindue.
I'm thinking now of Moses.
Ndira ya lino, ya Musa, jini naga jisi, igale miaga iri magumi. Alirusele ya gugomena, alimiga jisi miaga iri magumi. Alirusele ya ruiyo wabugomi. Alimi wagalisi imagwaro, wagalasi igabotu. Alimi wagajisi isomezio, ulimwe ya kuti, wagalio basikufuna wabantuba kwe.
But yet, just knowing the scripture,
hey, nekwa mwobo, igus babu yo, makwaro, akuba i, membara ibu yo, wambungano, mwuswa obo, wakabwesa ijintu, mujanza, iliawe, akusolega, kujijita, wakajaya, munaige pita, sama wana ejo, chojita, ya utawuswira, kulireza, ujinyonga nyabu yo, ero jindi chabroso jifungo jino amba kuti utababatizi kwe aumbi inga wamba. Oh, na jijite ilimbi umwe inga wamba. Nchibotu waba masimpe iuzwa ejo chojita. Alimwi umwe umbi wati uyoswegwa jindi jibotu. Nzirabio ya kuwamba jejo kunka iwechwi yareza. Anchijo peribantu usunu tabaribonyi iwianda ujitabobo. Ejo Musa, wakari uliba malabi babotu iwenda, pere bagali tontwede, wakangwa iganu banyina, nchibaga mwambira, obo mbaga siswa mumateti, obo banyama ibapati, mwagatari ugonzia, umujata, obo mbaga lukia wimpaoga, mugaronga, wakari oyo mkwanda mwenini, ogo, banyama ibapati, baga nene debuyo. Eji, mchabana banini, bagali nene deguswa kugulia bakwanda abo banini. Ilaga jisi bandagasi, bampemo zinyonete, basirikari bandagasi, bataga jisi mkwanda, ibagasi obo ruyando. Kwa mkwanda, mboroga bede, ba, bagali kumkabuyo, baguyo, uweza, bagubachaya, abo bakwanda ibanini, bagwafusila mumulonga. Obo banyama ibapati, baga nene debuyo, kugulia bakwanda banini.
And yet, God...
Yone kubalesa wakabika moyo wa mutumbu wika mukwanda wawe moya murufu. Sata mboni ikuti wakimbochenu wa Kristo wakaunka moya murufu. Eri onse omwe omwe wabanyama abo bakati waligonja ibora kubasiketi eriori nini yagari weyabu impauga mamulonga samulisi kambo wabataka kwenja ujijita kambo nsi wabataka kwenja igulia mkwanda uli amoneni wakari angelo wakakede au amuswawa kambo nsi lesa ulapa mulimo kubangelo bagwe wakulangirila ibantu bagwe utayowi oyadwa lesa ulakulangirila yabulos inga wasorega igujita yukujimwe ulindwe peleza mupate winda mwabwana mwabwa banyama bagari mbrintari berede uti ya iguswa basigeti eriori nini ero nekuba Musa wakarize zintu ezionse ero nekuba nguwamana nyaga ili magumi one abwi eyo mpao munkanda wajiri kusola kusumana na ajintu mumanzagwe tulize baibere eyo leza nchamba igujita eyo nkabela tulamba elino tiyolamba leli kuba inzila eyo yalo ibuyo masubama lele tajigwa limbi tulizi tatushomi iguti tujabona elimi alimi tulashoma masuba amale againda ili kusansaila kulimbuli gabotu mbuli kunyigisya alimi tata mwana amwe osalala kulibyo gabotu mbuli sina ya mwami chesu ili abobo tiyo mamwi babo baunka inzila eyo abobo tiyo jitaibu yo yeyo aswebo Musa wakari mtu simpi, ili waga ya kuti nzira eyo, mwaga isigwa, mwari kwa mtu simpi, kuti wakari, yuwa jaya uyo, iwaige pita, ajanzari ya kwe, yuwa buyo mburi, yabu tumburi ujita eyo lisa, nchaga jita. Sena, walini mga sola ujieya, katubonse, wanamupa imandu Musa kambo ibuyo, yabu jaya mtu omwe, kabela waga chogera usereru, ikuya. Abuna nige wamuya usala akujaya jintu yonsi tawe muntu wagamba nojiba jintu jati jenchijo wakachaya nkamu yampi yonsi ya farao peresa wakari mulinchijo lesa tagalimo moje tanzi ili mpao Musa gafide iwe yorio wabugombi wambungano wakari guyoba farao utovela elio tulamu jana
yuki
tamuzi ilesa. Pele ifumoje mwe kunze ya rugala mutala wa miaga ili magumi kali rusere malesu agwe gale ngere ansi wakabona jiteo jiaga mulilo elio wakanyona iuti abone jejo jagali kujitiga elio jindi naga swena monsi ya jiteo wakabwati lesa wakajita momosya wa miaga ili magumi one gatana agwano kukana na kulingwe elio katuomone kwa mini tiari kumi, utegwaleza akonje kukana na kulindiswe. Kuhonse wenda uga, akupara uga, mkotu jisi, kwa buswa obunu. Elio nekuba Musa, kwa mana inyaga iri magumi, one, igaima iwe, mogosyo, wajiteo elio, alimi elio iti yomwe, elio, yaga mwita, wakasiwa ikunji ujati jaresa, ikutandila maminiti, wasanwe, manejejo, inda yon, inyaga iri magumi, rusele. Yawiya, yaga mwisha, jio bamba mwarumi umbi, ikuswa kulingwe. Jio bamba mwarumi wandele, mwanagasi ikuswa kulingwe, kutina uyo ima nje, kwa jindi jilamfu, kukumwa ichwi liyawe. Muli Samuele, mwaga jita, ima nje, uta, tangali, kutina uyanda, jimwi yaleza, kumulomba, au ima nje, akuswilila, akumona, eyo, chayo wamba uchati zianchijo. Kwa jula buyo moyo wago, wamba, mwabuti uchati zianchijo, mwami chesu. Kwa kalabuyo au, utinata inguli, maola imatanzi osanwi. Kwa kuti, lindila ambi, utinata ingula sunu, hao, yo ingula chunza, nata ingula mwiji ei, uyoji tangwiji tobera. Kwa kala au, mane aingule, kwa chuli ya we, ikuhua, mumoyo wako, liamba, ii, nimemwa mioyo, ukuponya, hao, jamana jonsi, lagunzia ukaligira, hao. Mabona, niwe mwami oyo ujachila zibizi ya nuhyonse, inongoya, utaka visirimbi, lega kupimulandu, kukuti ulagwenzia iguunka, ya wanguruga, ligabotu, kere uyanda, igwa masimpe uti, wagamwa ichwi, galiganana, Musa, wagalingwa, wagali muntu, oje nchide. Kamulenge Isaya, musisimi, mulimwa harumi munini, wagali mwi, iwamwa, mwami, kuzia, wakari ajobe, umasuba ayo, mwarumi murunami, mwarumi mwatu, wakari umuyanda Isaya, kambu wakari ziguti, wakali musinsimi ili wakobo wakayamina ibuyo akuboko kwa mwami ndu zionse njagali kuyanda ba usia wakali imupa ikulinguwe alimwe jendi jonsi njagali kuyanda kufumbwa iyo ntu ba mwami mubotu wakali ujipa kulinguwe pere jaga sika jindi ejo mwami nagafwa kuzidi ya lionse kunyonganya ibantu ejo nchinto ijeomo kujamba pere kuzirira kukusia imuntu iguzwa kulireza leza wagamba ibusana bomwe mubaibere jintu yemwe aga sila aga ili wakati jindi nega kulerega kukupa igunji jindi nwagari mojete na kutaba ajitu naga bora kulinduwe abela wakandi huwa na undiberegela ili jindi nega kulerega kukupa igunji kuhindirira kao wakanyona imutwe wago iguzwa kulindime chajicho ejo Amerika chajita banyo na mitwe yabo chajiyo mamgano chajita mulagwanzia ikukala anze umakona akuba ama yage mapati mabotu ama milioni ama tola mu kubika muli mbobo zitu zionse mutete tembuli mbozi gwanzia chaji kandi ya mujisi jindi ya kungwa ikuswa kuchwi lialeza hele amulindire ula isige jindi ezo nusio kusikwa pao uyosuga mina iwuli mkwa zintu zionse zirika botino ya wola lilasiga na zitagabi munzila eyo kabobo Isaya wakari kuyamina akubogo igwa mwami pili wakari mwami mwanini wajogwe amuya mubotu mwami oyu mwanini kabobo mwami waka muyanda mkabela mwami busuba kesi yaga kusikwa yaga mana ulingwa mwami wakafwa ilo jende mwami na agafwa pao Isaya wagenda alike ilio pao wakataria ulangalanga akujana kutiba ntubose kiba galimbole mwami mwiyo otandwa mwami kwa masuba aya kuswa uli aya atubungwe usangene mwri ye yosika jindi nomu ya ndiga ikusulikwa ugabunga na ape kamunogo mbi mwri mbomusi lukwa ruamba ikuti jiojitiga mamuso wanyabuyo lino pere kuyosika jindi nukuyoba kugaga inkambo jando ya mnyama jerele kubora ambweni mwiyosulirwa kusangano ya mamungano mnyama mburi mboku pede murom na pe tamukagombi nukujea chejijo rukwaro choru wagamba chejindi mwiyandika kulira mburi Isaya wakajita eri wakasira mugira mutempere kabela wakasipa mpao wakatambika manza agwe akuti omwami ndi muntu wa mirimo itasalali yeye akuti uligabotu pelindira manejindi ejo jibore ndikala agati gabantu wa mirimo itasalali chinzeja kamojitya wakanjira mukupengana ilo jindi wapengana kuchadizya iyi ntu ejo ito yemwe jiojitiga kamuna pengana maningi oe nagasangana mbungano ejo chejibamba perwede ikupengana kuchatikizia nchijo bwerenchobeni kuenda ulaleza Yesu wakati banajo abafuka nzala anyota yabururami pambobayo kutisigwa pere ufungwa buyo kuti ulikutide azintu yamunyiga mbobutileza mbogonja kukanana ulindiwe nyomwati leza kanakana ndide kulindime kambozi ulayanda pere ukuti delogo azintu yamunyiga ero ndapenzi kulindiswe esunu tubikaji ndi Yesu jonsi azintu yamunyiga amisalo yanyiga akutapaji ndi kulireza obo mwini ino tujana kuti Isaya wakapengana elio wakakwila kuliambilira sibisi yakwe asibisi yabantu jindi nagamana kuliambilira wakangwa jongo mucholo atalali yakwe elio jindi nagalanga mucholo wakali bakira bemu babauluga musule kumbere yabu yake mababa kumasu abo mababa kumatende abo akuluga mababa ikabalira usalala 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 mwamireza singu zionse jintu yemwe jagali kujitiga Isaya wakapingana leza wakabora amulimo elio Isaya wakakwira ndijisi milomo itasali kambo eti jagaswide buyo akuganana yaga mujincha ngune utatwinkire yaga mbachwi ngune chinke ngune ulibangirike wima ujisabugilo agati gajigamba eji rasiwiyo wabugombe ngune utinke mubuswa obono akutabinina uti ndigirireza unotinke akupambulandu utasalala kwapo unotika mwayaule tubungwe itwabo akuyaka imbuzu zyalesa momi alubo unotinke Isaya wakati mwami ketana kunka nerede kubambururwa gumwe kuyowa ogunini akunyema wakerede kumusia mbakuyoba kumucho jitamina oyolesa ngwaita wede kusiyarulwa rubo nikuyintwa akubamba imopya utali kwezeze pere ikuswa kumoyo wako kintu yemwe ejo nchobeni yeye tiga Eyo mwe bangelo na walomba yotambala mwe bangelo wakaunka kujipairiro yagali yamugoba akubesa imagala akusia ibuya akubesa sezi yamuliro opona aku susira kuli Isaya akuli bika mumoro wagwe igati lino ulasalala goya gana na ichwe Isaya wakajinchwa Naga mana kumpa ichi elio. Paumu masuwa angwe ama manino. Wakalemba baibere limanini. Wakatari gila kumatari gilo. Akumanina muzio punusio. Ima pugu alimagumi alijisambomu. Isambomwe a baibere. Ulima chapter alimagumi alijisambomu. A Isaya. Kambo si. Kambo wakapengani. Mujindi omo. Naga jibona igu yandiga naga pati. Daniele kumusanza mubabironi. Mbulimu tuwaka ganana. Kyangwe busikuwa inda, wakaganza mumoya wagwe kuti, tawe, na yoli sofazia, wagwe, njisyo, siya Babuloni. Perevuzu wa mumoyi kumosanza ogwea, Daniele wagaba, mokobula, imi wakali sikuti wakali uyanda, kukwa ichwi yalesa, na wakuti wakali jisima kwaru, kere wakali uyandigana, kukwa ichwi yalesa. Jino waka ukagusero, kumulonga, Mwuribo habu, edu taga unkabiyo kuselero ogu ya, abuyo simpa inkalaji yawe, akufugama, umatete, akwamba, mwamiresa, ndianda, pugungwa, pari mpobede, pepe, toyiti, nzira eyo, Isaya wakabwesa, kalaji yawe, abasi wenja, kabera waka unka kuselero ya mulonga, awa perusia, wakari biyo kala kusigira, wangwa. Eyo njenzira, wakapenda na kuchatiki zianchiyo, wakajita kutantamuga kulale, uliba, sumamba bose, bose basikulangalanga, jamu mirengarenga, abantu basongo, bose, mamai baguiyo, wabugombi, abomi bambi, abobagali, usolega kumuambira kuti, eji, ojita eji, Daniel, ojita eji, Daniel. Eyo wakaswa kuli jonsi, jajo, eyo njenzira, njomwede kujita, Ejo, wakasera mwira mulonga, alimwi, wakakala, wia kwa masuba alibamu, wabiro, abumwi, gasina na angelo wa mwami. Ere tuambila kuti, wakalanga, atala amenda, hao, wakabona angelo gayu, ajituta ijagwe anjiga, alimwi awisi, eri wakatambiga manza, awe, akukontesia, ulioyo ukona walionse, alionse, jindi isintu ejo, teneo, jagabona, nisiaga jitiga, jindi, Kajere te ikubalimbi. Wakajere sekwa kwa suba ali magumi obiro. Abumwe, kambo kabo bibanyika. Ere kutina, wakajere sekwa kwa suba ali magumi obiro. Abumwe, kambo kabo bibanyika. Eyo, mumasuba agwa pezi. Ino, uyoba nsi, mubusuba obo. Chindi, jilamfu iboti. Kayonga, wakajere sekwa. Pero orushomo, rutafi. Eyo nzala, akuyandisha momoyo, wamutunsi. Ogo, utagambi, ikuti pepe gulileza, pee, buyoja tilamane, leza agaganane, ikuswa kuchulu. Togonzi, kusobanya aya, mbagani mabotu aya, taria kusobanya, taerele guma, igasa, zindi sirikumi, ikuswa, ulikumi. Taerele gulondoga, na pe, taria botu alimi, tagome. Taerele gulondoga, Daniel wakagomba, tulajana mbaibere, mutandra jipati, Ya 8, jipadi ya 7 na 8 ya pugu ya nchito ibuti, mufarisi muwaba. Siguri, pubya, imwini wasina ya Saulo. Oyo wakarisuwiyo kwa bugombi, ya wakakalagunsi, ya wisi kwa wakamaeri, alimwi wakajisi, makwalo onsi, kabo tulogo mnzila, moja ya deguba, wendana, ulibasuwiyo kwa bugombi, ibabusuwa obo. O, basiguri banda ibuyo, basiguri huyabeni. Alimi wakabona bantu abo bagali ikujita, jintu jemwe ejo, jagali ya muya. Chavira wiyo ruwa kwe, Vavukombi, tiwagendelan angwo. Ino kujitika ugozi enye. Nguri iwasunu. Ushomega usinizi, umoyo wagwe. Nguri bantu bangi, mboba bete. Baye ya kuti bantu, abo. Bagasi ya ruruwa, bari nyongene. Baye ya kuti, ikuponese kwa wabresa. Nguzu, yamu ya usalala. Kitujimwe ejo, choba hamba ula ibiyo. Pere mbwini. Ako wajindi, nagari muruwe nduruwa kwe iku ya utamasiko. Guzu wabu mwe, amara ili amwe, mungu mwe ya kwe. Iguswa, uli bishopo wa mungano, munga kusero. Iku yo, nyonyo na jigama, ejo, jababu mburu siba salala. Ako bagari, wira, ako ongorora, akusota uga mchuru, ansi, ugana na mnyambo, ita hui. Ako ponya abajiswa, ejo ba, mchigama, jama taimona, ibagamba basuri yo, wabu gombi. Oya kusero. Akubahanga, akubaleta oguno muketani, masimpe, umulimo wago, bishopo, oma. Oh, wakali mtumulemi, wakajisi, DD, PhD, nyomulisi, akobo, wakasotoke lambisi yawe, ilongoyo wakawunka, wasikumu sindigira. Hele muru endoro wawe, ikutandila isigateni, indweje mwi, jagamu chance. Wagabu mburuga, like murusugo, mburi mtu sondegede, igazu wachohu. Eyo wangwa iti, igari amba ikuti sauro, sauro, kambo nzi, chwendi penzenzia. Ino jagari nzi, ikutari umwi, sirwi, 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 wabu gombi, kaganana, ulingwe. Perechwi, ikuzu wabu churu, kambo nzi, chwendi penzenzia. Eyo wakapinda muda, murusugo. Agusturungana, iwawe, onsi, bagu uswide, ilusugo, amisozi, kimburumuga, umasaya awe, ambweni wakati, mwami, inondweni, iloji indi, nagabu ya tulamesu awe, wakaba mofu, mburiga mpafwa, pao, waga imbui musumpura mpati, wamulilo kunembo ilawe, iloji, igari swa, mwuringo, jegati, nimechesu, oyo ngopenzia, guisha iwawo, wakabamba, amutu, walirubite. What was it? That was Ino jagari jinsi. Wagari jirenga no jaga chukite. Hechwiri alesa. Ika bamba ika simpe. Oh mugesu. Ejo chotu yandega na sunu. Kungwa igunji. Muri ogo. Jenda vyo. Igurumba mwami. Aba basimbi banini. Mumawiru cha busibu. Wainda. Gababora. Gabenda sunu. Bahrimi. Nagutawe mawiru cha. Abobo. Gabayabuya. Imwami amulongese. Basimbi, nomu kede ao, chenzi jaga jijita, ingwenya chesu oyo, wangagana na mutwi, linda kukambia, ujigana na sunu.
Saul, Saul, why persecutest thou me?
Saulo, Saulo, kambo nzi, chendi pesensia. Saulo wakali mtu, wakajincha, ilu bantu velete, ilu jinchwa isunu, jindi ibagonzia, ikubona akumfa itwi yalesa, mumi kariganana, mulimba akajita jindi, na akanjira mukarira. Oh, masimpe. Saulo, Saulo, kambo nzi, chondi pensesia, chinzi, jagajijita. Seno waka mutuwa ku seminari, uyo mwisi ya kuyo kubuko mbiru pya, pepe, kakajita. Ino wakajita nzi, wakana na kulingwe, ilu wakalitwi ilini, mugana na winda mukumbi. Ino jagali nzi, leza mgwenya oyo, wakasusuma ajirundu, jasinai. Mumisu angano, mumasena omuno, muya usalala, mubola, mulangwa itwi, ya mtu, igali jincha. Yerio ikutasiba nukujea ma ABC pere Kristo ulagunja iweza ijwi yerio nagugana na masesiri aleza singuzi onse yede kujincha mwarumi amwana gasi onse oyo ukara mugusi ugagwe ndagangu wajwi wagamba oh tulafugula manengi sejirangiri ikuti jioba erela ubamga antangalala ilogo iwinda bobo Pele tulafugula maningi, mwambungano, esu, mwuyo resu, wabugombi, mwuyo resu, amunzila jesu, ziabuhumbi, usila, tulaga jilagungwa, itwi elio, jindiri aganana. Obalamba, ingagwaba, ugwabana, kwa mieyo, ingagwaba, nyomulisi inga waba obu obu nabumbi inakuti Musa nagati iwamba igali vuzia ikuti na elio yagali taimona mujeteo ejo tagwe mubuzio uli Musa wakangwajwi yutina wati o inga aba uyo majezezia angu anda ambira jejo ikutina uli mwana walesa uyo siba kuti ndichwi iliagwe mberele siangu zilangwa ichwi yangu mbele zangu zilangwa chili yangu siosiba wakari umbi wa sinari ya Petro hoyo wakafutulwa palimi agwalo wakazuzi kwa amuhu kenyo wakajiri kuyanda kujatila kutinsiasia wabasigari onsi wakari ikunosiba wakari unoba omuno mochwi elio kuzwa bumi atari ya jiruri janganda hidi nagari kuyanda iwamba tusiansia itwa kuti utari inyama ihuri ya kufumga nyama ama sabata asimwe simbi kuli bantu bangi babotu baji jatirira azintu mburi ezio elio kuzwa bumi nagari mchuru ajiruri janganda wakamwa iti elio liagati utaiti ejo keibamba iusala jitasalari Kuleza, dalombosia, na haka kwesa, jikama, tabaka mbausi, mukuti, eri, oguno. Kakubalegela, iku sibakuti. Tatu nyonge ne, tatuliba mbosi, basalala, jikama, jama sifirila. Walo mungu ya walesa, mungu. Eyo barumi, abanagasi, ibagurwa, ibu botu, ibuakwe. Tabulibu losi, na, kukwabana, wami yeyo. Walo mungu ya walesa, mungu. Amangu nune tusiansia itwanu basigare yakuswirira igochwi lyalesa mumi iyo kujincha togabi umwi obasikupenzya yoyanda ikuba umwi iwabo ikuti na ulakonja kuindirira zisinkira yanjisyo yanu mane ukaibuke mubusu ibwabwe ikutala yintu yemwi yoyitika Toga shomi kuti mazwa amalele againda uyo shoma kuti alimponya awa kambo lyomwe lyojitwa alindu masimpe kujincha muntu nchejijo ichwi lyalesa cholista lyonse lijincha barumi abanagasi akubabamba mobede kuba ikutali jejo zigolo amayi nchobakabamba ere ejo lesa chakababambira Echwi, kariganano, ndangwachwi, obo mwinga, ndanda unka, musbo wabukame, abobo mwunga mwanda unka, mwumboni wabukame, ibunji wanu, abahulmi abanagasi, abo baka mkwa chwiri agwe. Ili ndakoze kweya, iguli mkwa jindi, negali kuyo mwombe mwaneni, mselele kulale, mwumalundu, Kentucky. Eyo ndaye akuti wakari moyoni wakakede mujisamu ere moyoni wakauluka kusu wakati utayawi kambo uyoswa oguno kuzwa bomwe akuyokala munsi ya dolopo litegwa New Albany ndakangwa chudia kwe chindi nakati takafebi nakunywa nakusofazya mubiri wako abanagasi asimwezimbi uli mulimo wako wakuyojita chindi wakukomena ujiri mwamilesa nkwenya mulimi mlamukwa Wora wora, uganana kulindinywe, mugampetu uganini, muganda igago, kakukombera, iguswa, ya kumbere, ya punga, hao uganana, ya kulibonya kubantu. Ijwili alesa, ya galili andisi, mamasuba Samuel, ndi andisi logo asunu, kambo wakanyina jirengano, chaka chukide. Petro wakani mwajwe elio yaga jinchazi onzi ya wabwe wabugambi waka uka konya ikugama uliba masi abombaga ligwea ikuba jigama jabatande abataide kere jirialesa ikutari ingisi yagwe jirialesa mumi yaga mujincha elio lino omwebu yo umbe wakani mtu mwoto Jende jimwe mubaibere, imuntu wakasipire neka pati a Jesu, oyo wakali kumuyanda, akumushoma mulingwe, akumukomba, akusoba na angwe, akuinka musurundu angwe, akunserero kumulonga, ikusera nswi angwe, wakali muntu uligabotu. Muzwa umwe kujindi Jesu na katariko, lufu wakasiga, ikupa muganda igakwe. Eri ogasi demungano yagale yosodogis walo abaji sibagwe babuti mata amaria irubaga swankambo igakuti bagali kumianda akumushoma ikuba mesia eri omugoji taobo yakufukambana imbungano yangali batanite eri oyo mutubonene bagaji swalogo mane wagafuka alimwi wagali zikidwe masuba one ino mbubotu nze rwe robo gombi turagali nova jitila mbubotu nze mbungano yawe wagali no jitampao pe wagali tui yale saa ansi elio wagaganana uli Lazaro elu Lazaro mwaolumi wagafikide kubola mujumbwe wagangwa tui liyawe wagaswa agupona aluo ndagali fide jindi jimwe mujibi amuso togo mwagali fide mujibi amuso togo pere yagali ti yalesa elio yagati amubole kulindime njimu nyonse nomuleme twe miguli njomu pauli yogesia ndagabona twe gali ganana uli usunkota morora ndagabona twe yalesa kuganana umofu elio meso agwe agachuga uli ibali mugufa ibagali akulengi tabu byabi ulese jesenda ababona uchoga mubiri munseba irondogede ndagamubona gaganana kubagorwi kubanyongene kumisesu abatande jigama yaba sikedro kabela balindu abarongana abasarali bali samu kambo twiyalesa tyagaganana tegambo twatuswirira sunu andi jare kuwamba yeji jiosika jindi ejo hindi ibuntu iwago wingaira nobyo kwesikwa ikuswa mubiri wago elyo muli mubusena wabo umwe wingaira ikutala mumutima na ikweyanda mujamba jaleza elyo jiriyogana na rubo ali mibaibeli gati bonse abo bali mujumbwe bayongwa ijwi lyagwe kabela bayoswa bamwi bayosa kumause atamani agwabuyo elyo bamwi bayoswa lumuno ruteri arutangalo jifumo eji nga jaba jindi ejo jakubamba museso wago na uyoswilila kulija ejo televizini choyamba na ejo mutende choamba na ejo basiriyo wabugombi chobamba na ejo leza nchamba andi mwambile mbuli bantu mutaswiye kulija ejo jitujiri jonsi chojamba ejo leza nchamba amulindile achi ejo liyabutonto ziri nini kabela uyo ujincha yewati nanda ikushoma mwes branamu ndalombosia ne ikwanzia ikushoma ndalombosia ne ikwanzia ikujita zintu simwi pere togwanzi kambonzi totori jindi ilogo tosigi mubusena ao ikutona ika gwonse pokumana jindi wanjira mubusena ao kutona ika gwonse pokuloba pao uyounguluka kabela ulakwanzia ikumva ijwi lyalesa bali ganana mwana wangu ndi mufutuli wako mwana wangu ndi musesi wako toyede kujita zinthu ezi ndagafuka ikutegwa wanguluge eli kufungwa kuti uli ansi awa mukunzwima ikusangene amishomo yonse yamachwi kuzunguluka poyo ikuswa uli chonse yahyo yandiyesia jindi nekali kuthala mumalundu lomwe alimwi nsekalupi ikuchitikira oko eyo okuno kuthandira miyaka eri khumi yainda na kayindiloko ndakali kuphwasya ba Jeffries mukuyoporola zifukwa elyo jindi nibakali ikubikha munyo ambezi alimi ndakali kuzithola uzikwinyo zimwi oko kwekali kuzibikha okong'ombe posiyaka zi ikubora ikayindi maningi mamayire ali makumi ali chiloba kuthandira ikuswa lusumpuko na ndamba kuthandira mamayire ali makumi otatwe osanwe ambwe ni mamayi ali makumi one ikusikaku Fleming Colorado ikusikakoko ponjira mudolopho lyamwero wa bantu kuthandira kumyanda ili chiloba na rusere elyo ndakachise imbizi yangu alimi ndakakusize masadobagi wa selusia elyo tulanga kuhwima ing'ombe ubainokilasi elyo ndakahaka imbizi yangu umuthavi amatrela akali kusule iwayo ulingo mbizi ilamulangu ili kumbele elyo ndakaunka atala asirundu elyo wakali muwathuloko ndakali jindi jakuthola elyo ndakali ikulanga mumakuti kulangilira mayiwe manini amenda kule kule elyo mbuli mwegali kulangirira wakali agati nasigati elyo ndakabona chintu chimu ejo jakandikopa iwe ndakabona mutumbu mulembere ngabusya bakwanda ibakwe ibuswa mchitente ijakwe muyoni sikwaze mujembedi elyo bakakupaula munsi ilyabo kusikira bonse bakakhala amababa akwe alimi bakali swidekale mujitente pero wakabatola mukuti ibakali na unkide obuya bakali kwiyabuyo kuwuluka bobo wakaba kulekela kunkha ibuswa elyo bakankha ikabotu kubwezelela ibisu akuwa utakonzi ibuli wasya ali umwa omwe mulibyo utalibilika mwebakali kukonzi ikuba ili kujendi etede okuya ndakayeya ndino sa eyo elibuyo mbuli inkamu yabana kristo ibeni ibashoma tabalibiliki kambozi tobatalibiliki ibakale dekuyowa chilichonse nkhambo banyina bakali kubalangilira ibakali jogede ikuthala akukhala ansi amwala akubalangilira oh ejo yinchabuyo bobo jindu wasika kuyeya chinzi mwemberi nini anini chayoyeya kuti na ndathambula muya usalala chinzi bishopo nini anini chayowamba ndikwendaba ejo nchobamba
Jesus died.
Yesu wakafa. Imi wakatantambala mbo malafu. Abulemo. Kabela ulikede mumachulu. Amachulu. Takwe jintu. Yomu pezia. Iluserewe. Lidi. Agayuni. Alimi ndirisi. Ulandila ngirila. Alimi ulamula ngirila. Boje ndi kwabola. Ikutina. Welela ikubola umpe. Na jintu jemwe. Unyonga ya umwe. Wababa nini. Ba. Wa. Jivotu. Niwaga, jita, inga, wakwe saa umpe, mujanza ili agwe, umara agwe, umuchola mchulu, utandila tuwogola tuli, siuru, zingi, wakuyo mlegesi ya ibuyo, inga, naga za pauga mluwa, takwe jintu, jewa penzia, banabanini, uyo kulanganya. Takwe jintu, jewa kupenzia, utayo uwi uweza ilesa kuchwi ili agwe, oliva buyo, akubaru shomo, akushoma. Ula kulangirira uyosa paula kufunga jintu ejo isola ukopenzia o inga yakurwana pere tajigwanji kukujisa kambo zintu zionzi ulajisumisia inga tijaba ijimbi kambo ilabelega antomwe kububotu ulibabo beanda imwami takwe bubibu gonja kubora ulindue ili wababo kuinde iga indi wakabola ikuo yambula Ilo jindi kuri angula, niya katariga, ikuwole ja kukambana, ayuma sena, agunyiga, ikulaba unini, kwandabo, amuho, oyo, kaubora, mamaili ali magumi, ali samamwe, na magumi ali jiroba muora. Kavera oyo nyina, sikwaze, wakaindi, ulagwira agapati, ili ungoyo, waka unka, usewugira, mukuti. Kavera ogo kukwira, ino, wakajitanzi, abasikwaze banini, bagalisi itwi, yabanyina, mberele siyangu, Zirisi ichwili yangu, wagamba. Mtenda ya gali afkafi, ino tiwaka sola ikunjira kunsi, ya magwa, tiwaka sola kususira, umushobo, jirwi, ya masufurira. Bagali ndila puyo, alibanjina. Chejijo muna kristo, chayede ujita, kubwana ejo lesa, chayo ujita ujadezi anchijo. Ile jindi njina, waga indi, auma ansi, ayo matende mapati atandila mburi bobo, alaugila ansi, mburi indege, mpati ikala ansi. Ilio, waga lungumika imutu wakwe, muruo, ugwira, alimi, waga tandabiga mababa, awe mapati, atandila tukogola, tulikumi atone, iguzo agumpela, agumpela. Mbukwa sule mburi poro eri igusiga ulireri. Bose abasikwa zebanini baga susa yangusu. Mburi mbo bagari kukonjia. Agusotogela mponya ama baba abanyina. Baga siga mponya ansi. Uchatira mala abo manini. Gajita miromo yabo minini. Agujata manengi. Limwi yama pepe ajisirogo. Limwi omuya. Manina baga batolabu yo. Agutawe kutuima kwa mababa ayo. Agu ganya. Iguya mchulu, mruwa, oro, konya kukama, kumyara, wakaunka, kuyoba sisa ikuswa, ukogia mfula ejo, liyagari kubola.
Oh, brother, the storm is close at hand.
Oh, mwesu, kugogia mfula, nilimu sirogo, kumwachwi iliagwe, ilagwita, koswa mubabironi, kupamboga, utabisi javiro jagwe, jazibi ziabu, njoo kutambola, mwewabana, balombe, abasimbi, kulindime, ndiyobalesa kulindinye. Atukota mimi tu Yesu ashonto abuyo mugu jala. From the north,
out to hear the word of the Lord and the shout of the Bible. This morning, have you heard the word of the Lord? Obey and hearken and not give up.
Amen.
You heard that? Amen. Mwajimwa ejo.
That's what we call
prophecy in the church. Sanga kwa baba mwe omuno jifumo jino ejo nchezi ibuti nkobali abobanga bamba mwamireza obasiruse ulindime ne wakuti nagasanga mambugano nagabamba kuliambira peleta tandize obo mwede igumo na kumbere iliago agumwa tuliago bali indi sololela agundi isya inga sensiba ejo ya kujita ibuti na kwa ganana ulindime mwchwi lingwiga inga nayanda uziba utegwa hebo, ubanane ulindime, nagula ira nzira ziyangu. Saa inga, watambika manza, anu, linobuyo, agwamba, leza kwa basiruse. Imwami, amulongezi gwonse, manza gwonse, amusumana biyo, iwatambika, mbombobo. Mwami, kwa basiruse ulindime, ndigo pengede igapati. Zainga kwa baambi, ya utana babuyo, ikuchala, lesa ulago na manza, ahago usule ogo, mulindu, kanyonse inyeho, ogo, kulale igusule, haka imwi, mumindando, haka mwi ibambi, lesa, polimu gwene, noguba agwalu, ujibumbiri, atala onse awa.
Samuel said, Eli, did you call me?
Hidu Samuel wagati, Eli, sena wandita,
ili
wagati, pepe, mwana wangu, segu itape, oyo taingime waganana, umoyo wago, mwensuma, oyo walidesa, kuhuwabuyo agwamba, mulanda wago, ulimkide, karimi, wanditola, muguma meru wago, sunu, leza, ngelegele, ikuzwabu suba omu, ikuba wago, jagumaninina.
Eternal God, lover
Leza utamani, siku ya ndabuntu, mulengi wasuntu zionse, kujindi, itwele nene, ya utontozi, ya leza, ni ya ganana, uli Samuel, elio ya ganana, uli Saulo, elio ya ganana, uli Petro, elio ya ganana, uli Tanie, Isaya musisimi, abonse, mujindi jonse ya makaru, ya ganana alubo jifumo, jino, mujigombero. Antara ndiza manza ali magumi otatwe na magumi one na ndiza ali magumi osanu abasisiri amembara basibungano abantu bajisi unyongani sigwa batambika manza abo wenyi wabo bagaligo busiku bwainda ili wakamwa itwe yago garibola yakumfuiga yero lino jifumo jino yero twe ndiliona nilaganana kunsi yamyo yabo batambika manza abo Amanza abo utosia ikuchuru Mwamba kuti Bariru bida Kabela behanda kururama Mwagamba mtu yago ibuti Kagwe mtu kukonja kuwola kulindimi Sita kutitata wangu Wamugwela rutanzi Amibons abo bayobora Njoba pabu mikutamani Halimi nyomusia kubusu babu ama manino Wagajisho mezia tata Ino tawita Mulimulanda wago Upa baba batandiga manza abo Bumi butamani Arutangalo lutamani Alimi ya kwe kuti, lagapone nenduwe, mazwa onse abu umigwa. Elio, umakorelo, amu kwa kwa, wabendo, wabumi, baganje mulutangaro, iwa mami. Wajipa tata, twajiromba, musinari ya Chesu, agambo ga Chesu. Amen. Mbanga hebanu, abo bamuyanda, moyo wanu onse, buyo. Rino, muli aya masena maneni, muli bobo, ndamuga buyo, pere baibe ya gamba, ikuti, tulakala antomwe, umienya ya kuchuru, muli Kristo Jesu. Imuya usawa ulasiga, igunjila mutwi, igwenda kuselemuga, mupunga alimwi ulagonzia, imuyo, igulangira, jindi, wafumpa, mbabo. Guba jincha, mburi, mbwambide, ndashoma mgu nyanyamugwa, masimpe, pere nyobo, ejo, mwabona, unyanyamugwa, tagugu jinchipe, unyanyamugwa werete unuka, usagana, mugati, usigira, wagu kuma, ulilemega, wabuntu, iwabo, chayigu jincha, iguswa, usibi abi, ino usizibe nchinzi, sikutashoma kuli bantu banje isonu bajisi degree ya bachelor ya art ibajisi degree ya bwi bajisi phd obiro maelo d amasina eryo bajili basizibi balizi bible iguswa kumatalilo kusika iyo bonosyo agamba uga mujigamba ugiro awuyisho basikutashoma bible yakati oyo utashomi upedwe gale mulandu Mubuse umwe wabantu aba ikuti na bala shoma kuti muya usala wajindi ejinu ba pepe nchozio sena mula shoma ikuti upone sigwa wabuleza koguli ba pepe nchozio koguti usiguta shoma mbombo bo ikuti na umuya usala ulimulindwe sena tagali pedi mumboni kuchulia kwenini Eri kuti na muya mulindwe wamba jande ulijejo leza mchamba kuti mweni tauli muya wa Kristo Ingakusuruka kumbungano ya Kristo, etoli wa Kristo kusira moya wago, wambi, amen. Uyishomezi ojo onseleza, chagapa. Pari mijindi, nagashomezi ya, Petro wakati abuzu wa Pentecoste, wakati amusanduge, umui aumui, abu wabatizikuwa. Musinari ya Jesu Kristo, utimujatirwe zibizia, kabela muyo tambola, jipego ya moya usalala. Ero kuti na muya wago wamba kuti ejo jagari jabusu babumbi inarukwaro wamba nzi ikambo ishomezo chile kule ndinye iba juda akubana banu akuli babo ibali kule bamasi no baba bonse mwamireza wesu mbayo ita ishomezo chijonya wakati nimegisigo ya musansa mulimitabi Eyo kutina, eyo, njenji isyo ya mutabi, mutabi mutanzi, mutabi wabili, wede kuba, njisyo njionya, eyo njisyo njionya, yoleta iulumbu mubonya, alimi mburi mutabi aumwi, wasiga ajisigo, uyoziara, jintu chijonya. Ndiliko mene jifumo jino, ndiliko mene logo iguti, ndilizi kutechi, muya wale samumi ujamba ura, agugana na agubantu, agusigia ichwili agwe. Tunjira mumulimo, urupa batizio, muga indi buyoga nini? Iguti na waga sansaiwa, igutirwa, na kunyigizi kwa inzira imwi unze, ya musina, ya mwami Jesu Kristo. Wazundizi kwa kubora kumenda. Inoye wati, mwes branamu, saa, wambira nimi. Iye mwesu, usansaiwa, tagwambi kwe mbaibere, unyina busina mbaibere, ahawo umutu umwe, haka sora kusansaiwa. Inu amujeye, nagabusia adesi emi. Mwigi yonse, amuri janine mbaibere au mtu omwe, paga sola kusansaibu, ujatirwa kwa zivisiabu, waga sola kutirwa, ujatirwa kwa zivisiabu, na usola babatisigwa kuinda, unyigisigwa, musinari ya tata, mwana, muya usalala, ujatirwa kwa zivisiabu. Na unabede mtu waga sola kusansaibu, kutirwa nanka, babatisigwa, musinari ya tata, mwana, muya usalala, musigunisyo zionse zia baibere, pepe mnene. Dagari, wakari bantu, imweje hindi, ibaka babatisigwa kuli Johane, babatisi, kamera, tiba babatisigwa, mwosina liriliose, te, alimwi, baka babatisigwa, amutu, kwenye oyo, waka babatisia Jesu, pe, Paulo, hindi, nagaba swana, munchito 19, gaba mbila kuti, bagerere kubora, akubabatisigwa, lubo mwosina liya Jesu Kristo, na pe, Katagunzia utambula muya usalala agwaro. Jini Petro nana swana. Iba katambula muya usalala. Iba batana babatisigwa pe. Ugana la hira. Ukala ambabo usira. Niwa babatisigwa. Muzinari ya Jesu Kristo. Obo mwini mwensuma. Ngezi bantu banji. Ambabuti. Lino mwes branamu. Muna Jesu alike. Eyo jirirubide. Nishomabu ya magwaro. Tesulirwi. Ugabungwe garigonse. Alimibana Jesu alike. Tababizi babu. Neguba. Babizi abu yo. Musina ya Jesu, ibaibere gati, imwami Jesu Kristo, uliba Jesu banji, terebio omwe, imwami Jesu Kristo, mwabona, mwabona, Kristo ngu Mesia, mwabona, eru mwambobo, eri olino benzuma, lino nyobo, nomori gogu, nojifumo, lino, inimuatala, babatizi kwa mungja eyo, hawe uti iki, yaliza linini, ya utontozi, liganane, unsi kwa mtu igwanu, halimi, kakutawe, igulanganya eyo, bichopo, eyo mbungano, eyo ufungwa, jintu ijimbi, Chojamba, amubore, akuswirira imwami, kogulaira kwangu kulindinwe. Iyo lino umuga suna viyu, yonka muganda aga, ulibambira ya mulimo warubabatizio. Iyo abo, ba, babamba zintu, baruba mwi, bayonka andime, njobandinwe, omuya, mumini tibuyo. Pele, njiandaba abo babora lino, jindi itwa imba, ndagunze imbwa mfutuli wangu, baita, yonka awalo, kautawe gulanganya jamungano, yonka awalo, kautawe gulanganya ejo mtu, umwi. Njoo nkawalo, Rwendo lonse. Legela ii. Ibaami wabambe inzila yabo. Buganda aga. Abanagasi wabambe inzila yabo. Buganda aga. Mburi. Mbotu imbalino. Aho. Chomwa isikwa. Jamulau. Muga indi biyaga nini lino. Ya. Tose atomwe lino.
I can hear.
Inganda mfwa. Mfuturi wangu. Igaita. Dinoga harubi baike awa. Banagasi kuya awa. Iwangu. Mfu. Bamwe banagasi banjire omu abanagasi aba agaga ndagonza ikumva mufotori wangu ino akwanze ziri yakwe kweza chingano changu akutobera kutobera ndime owo kwa ino sena mulisini sige chobeni Njo, tobera, ogo, kwandi solo era, ndiyo tobera. Ogo, kwandi solo lela, ndiyo tobera. Njo unka, angwe. Nzira yonse ino mburi mbwe amba jeji mwe suma nagangwa itwe ili kutina chwe chiri ya gamba wenderana igwe chwe yareza awa nde chwe lirubi ere mberele siyangu zereze chwe liyangu mbogu ti mbogu nje kubora kaga igambo chobo olela Ugambo kakuti sinariyago ya kabikwa mpogo ya bumi ya kabere kusoko marengelo anyika Baibeli gamba bobo Amuyeye imuntu oyo ukede kuziba ikuti obo mwini kwa magani mabutu Nekubabo ejo nito jemwe ndiwa jisi kuziba kuti ambweni isina yabo Kiri ya kabikwa Paonchi nzi mubuyo barandi gomba wabona mubuyo Oh yebo ati Ngiri mtu shomega. Ngira shomega. Ejo tajigweji mtu. Jomwe jagujita. Anchijo. Mbuyo. Mbandigomba. Kuhisha njisho. Mirasyo ya bantu. Namambi atawe mtu wakasansaiwa. Igutiwa nanka babatsikwa. Musinari atata. Mwana. Muya usalala. Mubaibere. Amuliri ngule. Amujijane. Igutina nkwaji. Bora. Nditondezi. Ajibumbiri sulumasiku. Aho. Utina wakajitwa. Inzira eyo. Kutobera tu siyansia tuwa mtu. Ee kutina mtu umwe. Bogu ambira kuti. Ee. Ye bobora. Usoba mba kuri ambira iwago. Aho. Uyo tambulamu ya usalala. Eo jiri rubete. Eo ninji isyo. Yaga bambuwa a mtu. Ndoro rubabatisyo. Rubabweji wameenda. Ndoro rubabatisyo. Wamu ya usalala. Rubabweji. Diablosi. Wakaru kopera kambo mugombi. Igaini. Wisi wakari mugombi. Mburi. Mbotoka suwa guinda. Mbulinchijo. Yelo nyungu wanzova. Lojesu manana, alimilungu wa mwanagazi, winda mwani kriso, lojesu manana. Pere, tawe mtu gonzia kuwora, chitatata wangu, wa mwleta. Linamu yeye, bamuhiba kede wawa, jifumwa jino, awabazi kuti, mwagababatisi kwa jababeki, mwubusumini wabugombi, wa mtu, akutari wendana, kubaibe, akusiyaro wako, ikutanzi, wakuliambirina, kulirubite. Mbobuti mbogo nja kusola kululama unze aguti uchogere akutagila babotu amyeye uwege daga mbauga teja gali wabu ikuswa kumatariro Rino ele kutina wako nja kumbwa etwe galika nana gulindu oyo ngulesa kambo nirenda na alukwalu kutina tarijiti kukuti guli umi mushobo iwajwi lirubide ligana na gulindu perechi liruzi liyogwa ambila ikutobela malayirire abaibere unyina usansairwa unyina kutila unyina siyabubechi wola chikaminina akutobela malayirire abaibere amuji yitebe nsuma kutina jaga tola zintu zionse lewendaba ejo chojinga ya tolela njovika imbali zintu zionse ikutobela mwami jesu Kwa chwe yangu, mbelele siyangu siyo jita, eyo, siyo bora kulindime. Ile bonsi abo, bayo bora kulindime. Njoba pabu mibuteli, akuyoba busia, masuba abu mamanino. Sena, jirika botu, chejo we, monya mumakwaro, tagwe ugonzia, ikususia lelio, bombobo. Tagwe ugonzia, ususia lelio, chejo we, mungu susia muya, iguyita, izintu, zionya, jesu, siyaga jita. Ngoyo pari, ajifuani viso, musumpuru wa muliro wenya kawenda miyironjonya muya ngwenya ikuba kuli nkwa kukonya mwijito ngwonya itonde zionzi zionya zigambyo zionya hao pomwede amufwe iti yaresa ifumojino eyo chulia kati samwere ikati iye mwami hawa mpendi ngoyu mulanda wago ngoyu mulanda wago njo tobera Nizalonge zomulindu njo yabwati mwes branamu yebobamba ejo uyumalogo nijamba ikuti jibejo chakati gabumi alufu agobo ndede ujibamba guyuma imwami andijwe ngomupairo wangu warusinijo lino babatana kusya yakuberesya mubuyage oguno ikuba kutegwa mubone babadisyo busena ulichukide zindi syonse yanda kubaraji mwi ikuswa monya mumakwaro kutegwa mubone kuti ndira Ndinabala. Yesu Kristo, mujipadi 16 ya musalari Matayo, ndashoma, ilambira Petro, ndapawa ulinduwe, zijalusio, ziabwami, wakuchu, ufumga, choanga, anjiga, njowanga kuchuru, ufumga, choangurura anjiga, njowangurura kuchuru, tanyose, mwisi obo, abuzo wa Pentecoste, jindi, ibwami waleza, nibwaga siga, mubusule, wanguzu, yawo, tena mula shoma obo. Petro agangwi, ino jindi Jesu nagabuga kuswa kubafu, taga jisi zicharusio siyabwami, mbombo wana, waga jisi zicharusio, yarufu agehena, igutari zicharusio, jagubwami. Kavela cheji chagamba jindi, nagari kugamba uga, alimi bagari igumpa, zintu ezi, kavela, jagalunya, imoyo wabo, cheji, ikamini na Petro chagamba. Inamusirile mburi, webala, imagwalo igutegwa mufisye, uchito, jiparito, amuyei, mbangae, Mbagali gogo, mkumpa, mkamba ugo, tijaga ibo, iguswa kumatariyo. Atuchogele kumatariyo, akubona, oro, kubabatizyo, igubizia iweni, mbogo bede, mbogo ti, mbotwede, kubabatizigwa, kusansaiwa, utirwa, na musina, ya tata, mwana muya usalala. Amuyeye, ndaga sundigizia kufunga mkutawusi, kumba bishopo, kufunga mtu, kuligonsi, kufunga jindi, kunditondizia rukwaro mwe, au mtu umwe, paga sola kusansaiwa, igutirwa. Na ubabatisigwa, musina ya tata, mwana muya usalala, ili jubitu, tajiri mumagwaro, pepe, mkanza waga usulini, gabubechi, wakatarisigwa, ambugano ya katoliga, usansaira, waganzwa, ambugano ya katoliga, utandira miaga, ili mianda, ili isambomwe, wagamana ilufu, wasikuia, wamamaninu. Itata, mwana muya usalala, wakasuminwa, ajindi chiganya, tambo, ibantu wakatuli, bagomba ituleza tuande, elio, bagabamba, ibu tatu, wama ofesi aleza, ibu tali, ibaleza botatwe, tata, mwana muya usalala, obombo hedeni, ulireza omwe, mutagabi abaleza, ibambi umbele liangu, bongwa o Israele, ndi mwami leza wago, leza omwe, Imuju da waga tubuzia, nguli lesa wandu, tata, mwana, na muya usalala, ulibyo omwe wabo. Alo mafesi otatwe ayo, lesa, nguwenya, mwaga belegela, ulibyo burura iruagwe, lutanzi, muli tata, tagali kuwanzia ukumwa, balengelela, amurundu, nwaiba ingombe, na mnyama, wagali kuwanzia, ikukuma amurundu, wagere degu chaikwa. Pao waga bola ansi, kambo, wagali bianda kukumwa, waga suena maningi kumutu, kambo, Wagaba mwana wa mtu, leza wagali mulingwe. Ero jindi naga jita wabo, hao wagati, waga indiga nini, ero njiga, taiga ndibo nilimbi. Nogwa wabo, nyebo, muyo ndibona, kambo mebo, iminisio ya mkame, ndiyo oba, anyebo, akwalo mulindi nywe, umamaniyo anyiga. Gati ndiso wakulireza, inzi, imusumpuro wa muliro, ijogela kulireza, wagajita. Wagajita, ili mpao jindi, nagajita jeju, wagachugera kulireza. Pao tujana paolo, mchiyo jesu jifumwa jino, mwendo iwawe, kuya udamasigo, ili wagajana paolo, unselelo, ya mkwakwa, ili wagamuminansi, ili jindi paolo, nagaranga, mchulu. Ino wagalinzi, imusumpuro wamulilo alubo, mumuni oyo, wagafazia meso agwe. Amulaji e jesu, tagajita jindi nagali anjiga. Agwambira mwana gasi isilisi yagwe, gajitazi ntu, zionsi, aguti, sejiteji ntu, chitaguti tata, wanditondezi ya rutanzi. Agamuguzi aguti, kambozi ya voto inki, mselero oguya, agwioponya, ibantu mselero oguya, gainda, umagamu mapati, ogo, wagari barima, basunkuta bofu, abaputi demibili, wagaponya mwarumi, wagajisi ipenzi, ya prostate, na jintu jemwe, igalete, agabwezero, igati, kambozi yebo, toponyi inkamu yonse iyabo iwagati nchoveni nchoveni musarari Johane 5:19 lino nchoveni nchoveni namwambira imwana atawanzi wujita jitu muri wawe jita ejo chavo na wisi gajita ejo nchajita imwana ngoyo wabu arubo masuba aya akumamanino njiga ya science taigwanzi kujisampaura imbuga na taigwanzi kujisampaura chejuwe chogera monya momungano akujita jitu nchijonya yemuya leza uyanda abo bayo mugomba mumuya amubwini ngoyo mpari cheji chagamba abu zoba Pentecoste Petro gagamba uga oyu Jesu leza wamubusya okobari tulibagamboni tonsi saa tulibagamboni kigago mugoba kujanza yarulyo yareza wakasumpurwa mugutambula ulitata jishomezyo jamuyo salala wakaya itila jeji ejo nyobo lino chomubona agungwa kambo Davida taga tanta jolo pere wakati imweni imwami wakati imwami wangu wakala kujanza ibyangu yaruyo usigira kaba sinkondo wago ano iguba mutandabiro wa mauru angu kigago yose inganda Israel iziviche inchoveni utilisa wakamba oyu weja Jesu walo nyebo ngomu kabambula iguba imwami a Kristo. Ino jindi ni baga mkwa obu, abo bagali bantu bagombi, jindi ni baga mkwa obu, baga yaswa umoyo wabo, kabela bagati uli Petro, bamwi, ba apostolo, barumi abagwesu, ino tujitebuti, sana tunkevyo, aguba ibaligabotu, pepe, pepe, amulangirile Petro, ulijisi, sigaruzio, kugwamirinu, ejo, choba ambira, leza wagati, njojanga ujulu, jindi, wajanga anyiga. Petro wabalambira ikuti amusonduge umuya umi wanu na kubezikwa musinari ya Jesu Kristo kimujatirwe izibi kabera umuya utambula itego ya muya usalala kambo jishomezio eji jiligulindinye alimui nakubana banu nakulibabo baligulale ikumi agalo bonse mwami wesu leza mbaya kuita lomwelo mbelu kwalo nguwaka inda miaka ili magumi otatwe aibere paulo awa mujipati ya 19 Paulo wakandula msile ila ziyankomwezia Efeso waka jana basikwe ya bamwi ilio wakabambira kuti tena mwakachambula muya usala ikuswa ni mwakashoma wabaptisti ajungwe maningi mwanindinywe tena mwakachambula muya usala ikuswa ni mwakashoma waronkuzyarwa ikutari kuliambirira taruzi ogona uri umwe muya usala ilio wakati uunzi umwaka bizikuwa gai wakabizikwa uri Johane Paulo wakabahambira Johane choveni wakabizia uruempo ikutari kuchachua kwa zibi uruempo iwamba ikuti mwerede imushoma oyo mwerede iwusi kukuti ali Jesu Kristo eyo jindi ibaka mkwajeji wakabizikwa musina yamwami Jesu Kristo kabela Paulo wakabikamanza awe ali mbago kabela muya usalala wakabawita kabela bagamba mumyambo agule megalesa. Lino, animotobele, yuli, Paulo, mungu jala, iwalu kwalo iluwagwe, Bagalatia 1:8. Notubandiswe, na angelo uswa ikuchulu, ugamba uga magani ambi, kulindinye gwinze, ya ayo, mkumaga unkwa igale, kamulege ave mutuge kulindinye. Inga, ndamutola agwalo, mubagwalinto jipati 14, kampango, iga 38, ao, poli ya gamba, mutina mtu umwe uli banda ikuwa simuli, na musinsimi, asibe kuti ewe, ewe, nye mulembela milao ya mwami, ewe utina walo tagweruzibu, abebio utagweruzibu. Ino tuwa kujitanzi kujatikizi anchi jo, mitondezi ojoonse, ndagari mugu sena iwago, alimi, zega na bisi kwa, kwenda na urobisyo wabuna Kristo, ya utalanganya ejo mugano yangu, iyeya, na ejo bama, choba yeya, ndianda kusiba ejo mwami wangu, chana ilira. Mwami Jesu, chijago lino, ejo ndagomba kuti, yoberega, umoyo aumi, ejo wapa aba, ibali mugisiba, erete kubisi kwa, muya usalala, mburi, mboba, ulindira.
In Jesus' name we commit the crowd to you, that on that day, Lord, may I not be guilty, but free from the blood of all men. Not standing by some tradition or some denomination or organization, but standing by your word. Amen.
Muzina la Jesu, twatula ibunga, yabantu ulindwe, iguti, gubusuba obo, mwami, agugabe kuti ntagabi amulandu pere gwanguruka ikuswa kubulowa gwabantu bonse ikutali ikuimenena kansiyansiya kamwe nakabungwe kamwe nakabunga pere kuimena chwiri ako. Amen.